This message, Who is Jesus? By Brother William Marion Branham, was delivered on Saturday morning, June 20th, 1964, for the Full Gospel Businessman Fellowship International breakfast at the Holiday Inn in Topeka, Kansas, USA. Litea oyu, Yesu wazali nani? Yandeko William Marion Branham. Ete amakili boso na anglais na mokolo mwaposo na tongo mokolo mwa tukumi bale. Sanza ya motoba na mobu 1964 pona dejene ya lisanga ya ba homme d'affaires du plein évangile ya bikolo nyonso na Holiday Inn, Topeka, Kansas, États-Unis ya Amerika.
Thank me that we've had so far a regular gastronomical jubilee with this fine breakfast we had. Usually it's a piece of cold bun and some jelly around it.
Lokola ngai kino wana tozalaki na jubilee ya bilei lokola momesano. Bilei kitoko na tongo oyo. Na momesano ezalaka eteni ya lipa ya malili na mwa confiture likolo na yango.
I was at Phoenix the other day and they give me pancakes with no... We call them down south flapjacks, and they didn't have any lasses with them, so I had to put sugar on mine. It was just and I hear we had a real time. And not only that, but that in the natural, we're having one in the spiritual.
Mokolo mususu wana nazalaki na Phoenix pe bapesa kinga ba crepe zanga kuna na sudi tobenga kayango flapjacks pe zalaki na melaste likolo na yango. Bwesengelaki na bakisa sukali na oyo yangai. Ezalaki penza, sikawa awa boye, tulekisaki tango malamu penza. Pe kaka na ndenge ya mosunite, tozali kosepela na oyo ya mulimu.
So glad to hear this little brother's testimony. I was called in the morning to his bedside. They told me something had happened. I think he is one of the first ones to try to sponsor this meeting.
Esengo mingi koyo kalitato liandeko moke oyo. Nabenga maki na tongo mususu wana pembeni na mbeto na ye. Baibisa kinga ete likambo moko ekomaki. Nabanzi azalaki moko na bato ya liboso ya komeka kusungalianga nyoyo.
Certainly it was Satan tried to do that to that man of God. But you see how God does? He turns it right around to an outstanding testimony to show his power. He'll make everything work together for good to them at loving. So thankful to hear that testimony, brethren.
Na tembete ezalaki satana nde amekaki kosala likambo wana na moto na nzambe oyo. Kasi bomoni ndenge nzambe asalaka. Abongole likambo yango pe ekomi litato limoko monene penza. Pona kolakisa nguya na ye. Akosala ete makambo nyonso etambola malamu pona baoyo balingaka ye. Matondi mingi na koyoka litato liwana ndeko.
And it's really been a privilege for me to be in this city with you people. I just can't express it, how I feel about it. Now, we haven't had overflowing crowds and things as sometimes we do.
Pe ezali penza na litomba po na ngai kozwa mana engumba oyo elongo na bino. Ezali na kokoka kolimbola yango te ndenge nazali komiyoka po na yango. Sikawa tozwaki bato mingi koleka te na makambo.
But it seems like that God is fixing to do something, or it's settling something, just getting people ready for something, getting the people back on the line where they should be, and to meet these fine pastors and so forth.
Kasi emonani lokola nzambe alingi kosala likambo moko. To yango ezobongisa likambo moko, bubele kolengele bato pona likambo moko, kozongisa bato na molongo esika basengela ikozala. Pe okutana na bakengeli malamu oyo pe bongo na bongo.
And then my privilege of coming here this morning to speak for the Full Gospel Businessman. I understand that the chapter here is still in its infancy.
Pe na boye ezali tomba pona ngai koya awa na tongo oyo pona kosolola na bino ba homme d'affaires du plein évangile. Na sosoli ete eyanganelo oyo awa ezali neno na ebandeli na yango.
It's very small, and as the brother here said, that they needed man. Well, as many great fine organizations as I have represented around the world, of all the full gospel, many of the Baptists, different ones, why, I still belong to one group, and that is the businessman, because it doesn't represent any certain organization in itself. It's inter-evangelical. It just simply doesn't represent nothing but just the full gospel. And so we're happy for that.
Ezali moke penza. Pe lokola ndeko awa alobaki yango ete bazali na bosenga ya bato. Na ebele ya bibongiseli minene malamu oyo na sila kozala toma na yango na mokili mobimba. Ya sango malamu mobimba nyonso. Mingi na babatiste pe bamosusu. Nazali bobele moto etonga moko. Pe yango ezali nde bato ya mombongo. Po yango etalisaka ebongiseli moko te. Na ndenge na yango moko ezali pona kopalanganisa sango malamu. Ezali na yango kotalisa eloko mosusu te kasi bobele mobimba ya sango malamu. Na bongo tozali na esengo pona yango.
And I think that you man here of the city, it's really, if you believe me to tell you something, it's truth. This is a time where the full gospel businessman can get together for fellowship. You learn things from each other. And such a time on a Saturday morning to speak.
Bongo na banze te bino bato ya engumba oyo, ezali penza soki bondimete na koyebisa bino likambo ya solo. Oyo ezali tango oyo bato ya mombongo ya sango malamu mobimba bakoki kosangana kati na bondeko. Bokoyekola makambo moko longwa na mosusu na tango ya boye na tongo ya mokolo na poso.
The president, the international president, Brother Shakarian, I was made acquainted with him many years ago. Many of you know about the telegrams laying on the desk so high and picking through there. I found a woman named Shakarian dying with cancer. And somehow the Lord led me over, and that's where I got acquainted with Shakarians when she was healed.
Presidaya Bikolo Nyonso Yango Ndeko Shakarian, Naebana Naye Lekimi Bue Bele. Mingi kati na bino boyebi yango. Ba telegram oyo ezali na mesa ya mosala etondi penza. Na kolokotaka yango, na monaki mwasi moko na kombo Shakarian. Azalaki kokufa na kanzer. Pe na lolenge moko boye, kolo akambaki ngai kuna, pe kuna nde na yebanaki na ba Shakarian. Tango mwasi yango abikisamaki.
As for Dr. Theodore Palvitas is baptized out there when him being their doctor, a Greek doctor, he said, the very idea of you building people under a false conception, said, that woman laying there dying.
Ezali kunande sika monganga Theodore Palvitas abikisamaki. Na tango oyo, ye azalaki monganga na bango. Monganga moko ya Greki. Alobaki, likambo yango penze zali ete yo zali kopesa bato likanisi ya lokuta. Alobaki, mwasi oyo alali wana azali kobunda na liwa.
First when I went in the house, he said, now, when you go in, said, be reverent, quiet. Said, because the woman's dying, she's been up here and both breasts been removed and she's swollen up. Said, she's got to die. And said, there's nothing you can do about it.
Eliboso tango na kota ki na ndako yango, alobaki, sikawa tango kokota, alobaki. Zana limemia na kimia, alubaki, po mwasi yango azali kubunda na liwa, azali awa na likolo. Balongoli mabele nyonso mibale, pe avimbi nzoto mobimba, alubaki, asengeli kukufa, pe alubaki, eloko moko okokiko sala na tina na yango ezali te.
And I just listened to his lecture for a while. He said, now, be real quiet, don't pray loud or anything. He said, say your little prayer and come back down. I said, yes, sir.
Na yoka hika kama loba na ye mwa muke alubaki sikawa, zala penza na kimia, kubonde la makasi teto eloko moko bongo. Alubaki sala mwa libonde li na yo bongo zonga na se. Alubaki, iyo mesye.
So I went on, I know I wasn't going to listen to that, you know. And I went on upstairs and there was, I believe I got it back now. I went upstairs and Florence then, a young, beautiful young lady and Rose and all of them and out praying, and their mother laying there unconscious, been unconscious for a couple days, all swollen up.
Buena kendeki, nebakete na koyoka wana te buebi. Pe nalubaki biso, namataki likolo, pe ezalaki nabanzi, nazwaki, nebi yango sikawa, namataki likolo pe na tango wana Florence, elenge moko kitoko, elenge mwasi pe Rose na bango nyonso, bazalaki bango nyonso kubondela. Na mama na bango alalaki wana azomi yebate. Esalaki mwa mikolo azomi yebate. Nzoto mobimbe vimbi.
And so, knelt down to pray, and when I did, there come the angel of the Lord came down to the bed, said, in 3 days, she'll be up. So I just turned and started out, and they followed me. I said, it's in the name of the Lord, she'll get up. And so they started screaming.
Na bongo, nafuka maki pona kubondela, tango nafuka maki mwanje na kolo ayaki, akitaki na mbeto alubaki, na mikolo misato akutelema. Boye na baluka ki pe na bandaki kobima, pe balandaki ngai na lubaki, na ezali na kombo na kolo akutelema. Na bongo, babandaki koganga.
Here come Dr. Palvitas and was going to run me out of the house. And I said, the very idea. And I said, well, billing those people under the false hope. The woman's dying. I said, according to all your statistics it is, but according to the word of the Lord, no. I said, she's going to live. Nonsense, he said, you should leave this place. Get out of here.
Munga paluvea sayaki wana pe alingaki kobenga nangai nanda kwango. Pe ya nalubaki, alubaki, ndeli kambo yango penza. Pe nalubaki pe. Kupesa kabato yango elike alukuta. Mwasi yango azali kubuna naliwa. Nalubaki, kukana na ba statistik na bino. Ezali bongo. Kasi kukana na liloba na nkolo, ezali bongo te. Bomoni? Alubaki, akoza na bomoi. Bolema, alubaki. Esengelio longwa na sika oyu. Bima sika oyu.
And Brother Shakarin stepped up and said, wait just a minute. Said, we had you down here also for our doctor, and we appreciate you. Said, but we also call Brother Branham. Your hopes you give us none. He does. See?
Pende ko Shakarin akotaki alubaki, zela mwa muke. Bumoni, alubaki, tokamataki yo awa pe ilongo lokula munganga na biso. Pe to sepeli na yo. Alubaki, kasi tobenga ki pende ko Branham. Naba elikia na yo, upesi biso elokote. Ya pesi biso yango, umoni?
And I said, I tell you what I'll do. If she isn't up and out again within 3 days, I'll put a sign on my back, false prophet. And we go right here in Los Angeles, and you get in your car, go down the street, blowing the horn, pointing to me. See? And then if she is up, let me put a sign on your back, quack doctor, and get in your car.
Pe na lubaki, na kwebisa yo eloko na kusala. So kina mikolo misa tu atelemi pe abimi libandate, na kuchele mbo moko na mokongo nangai, musakoli ya lukuta. Pe toko kende awa na Los Angeles pe ukukota na mutu kanayo. Toko bima na balabala wanozo beta klakson pe oko lakisa musapie pai nangai omoni. Na bongo soki ye atelemi. Ukutika ngai na chele mbo na mukongo na yo. Munga ngai ya munyato. Pe na kukota na mutu kanayo pe na kubelela omoni.
He wouldn't do it. Later on he was baptized in the irrigation ditch. And was serving the Lord. Since then, he's been taken home to glory.
Abuaki ko sala yango. Simana mikolo abati samaki na liziba moko. Pe akomaki ko sala na nkolo. Kubanda wana asili kumema wana ndako na nkembo.
And so I got acquainted with the Shakarins. Later, I was part of helping them organize their first chapter. And across the nation, around the world, I've helped them in their chapters. They're a very fine group of men.
Na lolenge wana nde na yebanaki na ba Shakarian. Si mwana mwantango na komaki moko na baoyo basungaki bango pona kubongisa yanganelo na bango ya liboso. Na ikolo mobimba oyo pe na mokili mobimba. Na sunga bango na biyangalelo na bango. Bazali etonga ya bato moko malamu.
I think it's you're missing something by not having your fellowship strengthened here. Because it is fellowship. We should assemble ourselves together. The Bible tells us that as we see the end approaching. Not forsaking to assembling ourselves together.
Na banzi te bozali kozanga eloko moko na kozanga okomisa bondeko na bino makasi. Pamba te ezali bondeko. Esengeli uto sanga na elongo Biblia yebisi biso yango. Lokola tozali komona suka kobelema. toboya kusangana elongo te.
It'll not only do that, it'll strengthen you, and your strength will strengthen the church, and it's all the full gospel businessman is not an organization to set aside and say this is our group. It's for all believers to come together, and it's just a unit of the church. See, the church itself, the spiritual believers, and I think it's a great thing if you would do it.
Eko sala bobele yangote, eko pesa bino makasi, pe bino makasi na bino eko pesa lingomba makasi, pe ezali nyonso ba homme d'affaires du plein évangile, ezali ebongiseli ya kotia na pembeni te pe koloba, oyo ezali etonga na biso. Yango ezali po na bandimi nyonso, po basangana elongo. Pe ezali bobele bomoko ya lingomba, bomoni, lingomba yango moko, bandimi ya molimo. Pe na banzi te yango kozala eloko moko monene soki bo kosala yango.
It's kind of a little, maybe I hope it don't sound sacrilegious, but someone said to me not long ago at a meeting, he said, a man said, say, you're a preacher. I said, well, I kind of halfway guess it's all right. I'm kind of afraid about preachers around full gospel people.
Ezali mwa lokola tango mosusu ekokiteko nakolikete ezali koyoka na lokola kotuka te. Kasi moto moko alobaki na ngai kala mingi te awa na lianga ni moko alobaki, moto moko alobaki, tala yo ezali motei, alobaki nakanisi ete ezali mwa ndambo ya solo na bangelaka oyo nalobaka na tina na batei. Kanzinga ndinga ya bato ya plein évangile.
No, my father was a rider. He'd break horses. When I was a little boy, I thought, you know, I was going to be a rider too. You know how little boys want to be like their dad. I was going to be a rider also.
Boyebi tata nangai azalaki mo kumbi punda. Azalaki kosengo la bapunda. Tango nazalaki mwana boyebi, nazalaki kokanisa ete ngai mpe nakozala mokumbi punda. Boyebi ndenge bana mike balingaka kozala lokola ba tata na bango. Pe nalingaki pe kozala mokumbi punda.
So I'd get dad out the back of the place, you know, when plowing, and I'd take my old plow horse out and take him down to the old watering trough, you know, shoot out of a log. How many ever seen that? An old... Well, what part of Kentucky are you from?
So, na yango nazalaki kumema tata na esika yango boyebi na tango akosala bilanga bongo na kubimisa mobange ya punda na ngai ya kosala bilanga pe kumema ye kuna na esika ya kala ya kumwangisa mai boyebi esalemaki uta na etape ya nzete bato boni basila komona yango mobange moko ozali moto ya Kentucky ya ngambo nini?
Oh. How many have slept on a straw take? I just might as well take off my coat, my tie. I'm really at home here. that's my environment.
Batoboni basila kolala likolo na mbeto ya matiti. Ekozala malamu talongo la kazaka na pe cravate na ngai. Awa nazali penza epai na biso moko. Ezali sika na ngai.
So I used to go down there, and Dad had a saddle, you know, and so I'd see him way back to back the place, and I'd get the old plow horse, get all my brothers, and set them around on the fence, you know, and I was the oldest of nine. Go get me a big handful of cockleburrs and put up on the saddle, put up the cinch, climb up on him.
Na bongo na mesana kako kende kuna, pe tata azalaki na efandeli ya punda moko boyebi. Na boye na kumona ye kuna musika sima na esika yango, pe ye na koza mubange na punda yango ya mosala bilanga. Bongo na okamata bandeko na nganyo, so pe na telemisi bango nzinga nzinga na lopango, boyebi na zalaki pe kuluti ya bana libwa. Na okende kozwa liboke monene ya matiti ya banzube, pe na che yango na se ya efandeli ya punda. Na kotombola singa bongo na komatali kolona yango.
My poor old fellow so tired he couldn't even raise his feet off. He just bawled and Carolyn Cockleburr sticking him, you know, and pulling that cinch down on him.
Oh la la, mobange ekelamu yango ezalaki ya kolemba penza na lolenge ete ezalaki atako kwa kotombola makolo na mabele te. Ekangaki na yango kaka pe ekobaki kosala bongo. Na matiti ya banzube ekotubaka yango boyebi wana na kobendaka singa na yango wana.
So I take off my hat and I was really a cowboy. I'd read too many magazines. So I let my brothers believe that I was a real cowboy, you see. So I thought I was.
Boy na longolaki ekoti na ngai pe nazalaki bobele, nazalaki penza cowboy. Natangaki ba journal mingi penza yango nde. Boy nasalaki ete bandeko na ngai bandi mete nazalaki cowboy ya solo solo, bomoni. Nakanisa kete nazalaki bongo.
When I got about 18, I slipped off from home, went out to Arizona. They needed me to break their horses. I'm sure of that. They needed me. So I must leave home underage, but I slipped off.
Tango nakuma kipene na mibu zomi na mwambe, nalimu wakinda kupe na kendeki na Arizona. Bazalaki na bosenga na ngai pona kusengo la bapunda na bango. Na yebi yango penza. Bazali bobele, bazali na bosenga na ngai boye, esengela ki na longwa ndako. Mwana moke kasi na bulunga na ki na ngai.
And I happened to get to Phoenix just in time of a rodeo, you know. So I went back out there to look their stock over, see which one I was going to ride. The one the rest of them couldn't ride, I was going to ride it. You know, I had the silver saddle.
Pena kendeki na Phoenix kaka na eleko ya rodeo, boyebi. Bwena kende ikuna kotale tonga na bango, kumona punda oyo na lingaki kukumba. Bao nyonso bango bakukaki kukumba te, na lingaki kukumba yangu bwebi. Ezalaki na ifandeli ya palata.
As a little bitty fellow, always been very small, and I thought I'd get me a pair of shaps. I know my father wore them, and he didn't have any at the time. And so I got me, seen a pretty pair, you know, I had the A-R-I-Z-O-N-A at the bottom, steer heads and things on. Oh my, that's going to look good on me, you know, a kid.
Nazalaki mwana moke penza, tango nyonso, nazalaki moke mingi. Pe na kanisa kete, nakomizo la mposo ya nyama ya kozi pa makolo. Naibie te tatana nga, azalaki kolata yango. Natango wana, azalaki na yangote. Natango namizo laki. Namuna ki pantalon moko ya kitoko boyebi ezalaki na kombo ya A-R-I-Z-O-N-A na C. Na mito ya ngombe ya mikube pe bongo likolo na yango. Na milo belaki oh lala. Kulata yango yukumona na kitoko ipaye na ngai boyebi. Denge mwana mokia azalaka.
I pulled him up on me. He's about 18 inches of it laying out on the floor. I look like one of these little bandy chickens, you know, them feathers. On. I thought, that'll never work. So I just went and got me a pair of Levi's, and I thought, I'll make some money.
Na benda kina lata yango, kutanda yango na mabele, ezalaki bolai na santimetre tukumine na motoba. Pe na koma kilo kola mwa wa soso yukonda boyebi, na wazala ya nzoto, na milo belaki, iko simba ta mukete. Boye na kende ki pe na mizolaki patalo ya Levis. Na milo belaki, na kusala mwambongo.
So I went out, looked all up and down that stock stand there so wild that they wouldn't even eat hay in it in the manger. I thought, oh my.
Boye na kende ki pe na talaki etonga mubimba oyu etelemaki wana ko bandalikolo kino na se. Na bo nyama nyonso na lolenge ete balingaki kolia ata matiti te. Oye zwa mine lelo ya bilei. Na milo belaki, oh la la.
So the first time they brought out, it happened to be strange, saying this morning, never thought of just now, but the first horses to be rolled that afternoon in competition was called the Kansas Outlaw. And it was from Kansas, great big 17-hand outlaw he was. And so this famous rider there was supposed to ride him.
Bongo mbala ya liboso oyu babimaki libanda, isere makete, koka mwandenge na zolo bayango na tongo oyo, natikala kukanisa yango te kino sikawa. Kasi punda ya liboso oyo sengela kiko kumbama, simana ya nzanga wana, na mumesano ya kuwelana, bazala kiko benga yango Kansas Outlaw, eutaki na Kansas. Ezala kimbinga monene, na bulai ya santimetre kama na tuku sambo na misato. Azala kimo tombo kipenza. Bongo mukumi punda monene oyo asengela iko mataye.
So I got myself up on the corral fence like the rest of the riders, you know, and set up there, push his hat back. I thought I looked like a real rider looking up.
Bwana mi matisa ki likuwa na lopango ya bibele, lokola bakumi punda nyonsu bwebi, peena vanda kiwana. Bazongi sae kotisima. Na mi lobela ki, na komona na lokola mukumi punda ya solo, kotala na miso.
So this fellow come out all decorated up. He when he come out of the chute on this horse, he made about two or three twists in the sunfish, and the horse went one way and the man another. The pickups got the horse and the ambulance got the rider. Blood running out of his ears and the horse going on down through there and the pickups got him.
Bongo Muninga wana ayaki ami pakola ki langi nzoto mubimba. Ye tango akomaki na esika ya kokita likolo na punda wana apumbwaki mbala mibale to misato lokola mbisi pe mwana mobali yango punda yango ekendeki na ngambo moko pe moto yango na ngambo mosusu balokoti bamemaki punda yango pe ambulance ememaki mokumi punda yango makila ekobimaka ye na matoi na ye pe punda ekobaki na yango kokende kuna pe balokoti bakangaki yango.
This caller came by and said, I'll give any man $100 that'll stay on him 10 seconds. He walked on down through there, coming down through there, said, looked right straight at me, said, are you a rider? And I said, no, sir. I changed my mind right quick. I was no rider.
Mubengi wana pusana kipe alubaki. Na kopesa dolar mo kama na moto oyo akosala seconde zomi likolo na ye. Akobaki kotambola wana, kokendaka wana alobaki, atalaki ngai penza na miso alobaki. Ozali mokumbi punda, alobaki, tei monsieur. Na bongo laki makanisina ngai mbala moko, nazalaki mokumbi punda te.
When I first was ordained in Missionary Baptist Church, I packed my Bible under the arm, you know, like that, and I got my credentials, there's a defender of the faith. That's all there was to it. I thought I was a preacher.
Tango na utaki kobulisama na Eglise Missionnaire Baptiste, nazali kotia Biblia na ngai na se ya alipeka, bwebi ndenge wana. Pe nazwaki mikanda na ngai ya kondimisama. Ngai nazalaki mobundeli ya kondima. Nde nyonso o yango ezalaki. Nazali kokanisa ete nazalaki motei.
One day I was over here at St. Louis when this little Darty girl was healed. And I thought that I was a minister. I went out and I met the Pentecostals.
Mokolomoko nazalaki awa na St. Louis. Tango elenge mwasi dogati abiki samaki. Pe nazalaki kukanisa ete nazali motei. Nakendeki pe nakutanaki na ba Pentecostist.
And this is Robert Darty. Some of you may know him. And I heard him preaching. And that man preached till he would buckle in the knees and get blue in the face and go plumb down to the floor and come back up catching his breath. You hear him two blocks away, still preaching.
Peye Robert Doherty, ba mususu kati na bino bako yiko ye ba ye. Boye na yoka ki ye koteya. Pe moto yango azalaki koteya kino ako gumba mabolongo pe longye koko mable. Pe ako kita kino na sepe ako tele malisusu kozonge la pema na ye. Boka iko yoka ye na taka koleka aveni mibale wana azoteya.
My old slow Baptist ways just don't think of it that fast. Anybody said to me since then, are you a preacher? No, sir. I kind of have to watch that.
Ngai na lolenge na ngai ya kala ya Babatist, na kanisi ezalaka mbangu mbangu te. Moto moko atuna kingai banda wana. Ozali motei, alubaki te, monsieur. Esengili na azala na yango ikenge.
A fellow said to me up at Philadelphia, there's where the next meeting is to be held with the international. I'm to speak the 29th, open the meeting the 29th with Dr. Brown and many of those brethren along. That's at Philadelphia. It begins the 29th of this month. It's my privilege to open the meeting. So, and have a couple breakfasts for them.
Moninga moko alobaki ngai kuna na Philadelphia. Kuna nde sika lianga ni ya sima ekusalema elongo na bikolo nyonso na kotea na mokolo ya tukumbale na libwa kufongola lianga ni yango na mokolo ya tukumbale na libwa pona Dr. Brown pe ebele na bandeko wana nyonso ekoza na Philadelphie ekobanda na mokolo ya 2000 na libwa ya sanza oyo ezali litomba pona ngai kufungola lianga nyango boye pe kozwa maloba na bile ya ntongo mbala ya mibale to misato pona bango.
Some fellow said, "What are you hanging around that bunch of businessmen? You're supposed to be a preacher." I said, "Well, I am a businessman." He said, "Well, what business are you in?" I said, "The assurance business." I said fast so he wouldn't catch it. You see, he didn't get what I said. I said insurance. I said assurance.
Muninga moko alobaki, eloko nini salaka ete ozalazala na itonga ya bato ya mombongo wana. Osengeni kozalande motei. Alobaki, nga nazali moto mombongo. Alobaki, mombongo nini? Nini osalaka? Pe alobaki, mombongo ya assurance. Alobaki, yango mbangu mbangu na ndenge ete ako kakososola yango te. Bumoni? Asosola ki eloko alobaki te. Natikala koloba ba assurance te. Nalobaki assurance.
He said, I'm glad to know that. He said, where's the headquarters of this company? He said, what kind of insurance is it? I said, the eternal life.
Nalobaki, nazali na esengo ya koyeba yango. Alobaki, nini siège ya kompani yango ezalaka wapi? Alobaki, ba assurance yango ya ndenge nini? Nalubaki, yabomo ya seko.
He said, "I never heard of it. Where's the headquarters?" I said, "Glory." So if any of you fellows are interested, I'd like to talk the policy over to you after service is over.
Alubaki, natikala koyoka sanguna yango te. Siyaj na yango eza la kawapi. Nalubaki, nankembo. Boye oyo kati na bino asepeli na yango. Na kusepela kusolola na bino na tina na yango sima na losambu kusila pe.
I remember some time ago to own insurance. I hope there's not an insurance man here. My brother's an insurance salesman, by the way, the Prudential.
Pe nazumi kanisela na tina na ba assurance ele kimu antango. Na panse te moto moko ya ba assurance azali ya wate. Kutu ndeko na ngaya mobali ya sala ka musala ya kuteka ba assurance na Prudential.
So I was thought I got a little dull deal on an insurance one time, and they didn't read the policy to us just right, and Dad worked for 10 years for a 20-year paid-out endowment, we thought. When it was ready to be cashed in, it was worth $7.50, and we thought it worth hundreds of dollars, but, and I don't know. It's all right. Insurance is okay now. I'm not downing that. That's perfectly all right.
Boye, baipsa kingai te na tango moko, nazwa kimua kokoso na ba assurance. Pe batangela ki biso penza mala mutendenge yango esalaka. Pe tata asalaki mosala mibu zomi po afuta ma mibu tukumi bale. Ndenge tokanisaki. Tango koma ki pene po afuta ma motu yango ezalaki bobele dolar sambo na ndambo. Pe biso tozalayo kanisete ezalaki na botu ya dolar mokama. Kasi na yeba kite. Ezali malamu sika. Assurance ezali nango malamu. Nazo kitisa yango te. Ezali penza malamu.
So I had an insurance friend, or sold insurance rather, a fellow went to school with. His brother writes in the upper room. He's a very fine Baptist minister.
We nazala ki na moninga moko asala ka ba assurance to ateka ka ba assurance nde na ingana luba. Moninga moko natanga na ye. Ndeko na ye akomaka na journal chambre ya likolo. Azali motei malamu moko ya Baptiste.
So Wilmer came up to talk to me one day. He said, "Billy, I come to talk to you about some insurance." I said, "Well, Wilmer," I said, "I tell you, we've always been good friends." I said, and everything. I said, "If you want to talk about the weather or about something else, all right. But about going fishing or something, I'm willing to talk about that."
Boye mokolo moko Wilmer ayaki koyebisa ngai alobaki. "Billy, na e kosolola na yo makambo ya ba assurance." Nalobaki, "Wilmer," nalobaki, "na webisa yo, toza la kabaninga malamu bandakala." Nalobaki, "pe nyonso wana." Nalobaki, "soki o lingi to solola po na tina na lolenge ya mokolo, to na tina na eloko mosusu malamu, kasi po na kukende kolobo to eloko mosusu na kosepela kosola na tina na yango.
I said, well, said, you really need some insurance. And I said, I have assurance. And he said, oh, then I guess, Jesse, that's my brother's already sold you policy. I said, no, I...
Kasi, sika alubaki, alubaki, yo sengeli penza kozala na assurance. Pe na alubaki, naza na assurance. Pe alubaki, o limbi, boye, nakanisi, Jesse, walande konanga ya mobali, asili koteke la yo moko.
And my wife looked at me like I was a hypocrite, see? Because she knew I had no insurance. So she looked at me and I said, yeah, I said, I have insurance.
Pe mwasi na nga atalaki nga lokola nazali mokosi moko, mwoni. Po ayebaki ete nazalaki na assurance moko te. Na bongo atalaki nga pe nalubaki. Eyo nalubaki. Nazali na assurance.
Said, what is it? And I said, blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. I'm an heir of salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed in His blood.
Alubaki, ezali nini? Pena alubaki. Assurance oye pambolami, Yesu azali yangai. Oh, oyonde lengi aliboso yankembo na nzambe. Nazali mosangoli ya alubiko, oyo nzambe ya somba. Na bota mi na mulimo na ye, na sukola mi na makila na ye.
He said, Billy, that's very good, but that won't put you up here in the graveyard. I said, if it'll get me out. I'm not worried about getting in. I'm worried about getting out.
Alobaki, Billy, ezali malamu penza, kasi yango ikokoti sa yo awa nalilita te. Alobaki, kasi obimisanga. Nazali te, nazali kumitungisa apona kukota kuna te. Nazali kumitungisa apona kubima wana.
Businessman, I'm still in the business. If you want to talk some of this over with me, I'll be glad to do it with you.
Bato na mombongo, nazali na eno kati na mosala yango. So kibo lingi kosolola nangai mwa moke pona yango, na kosepela kosala yango na abino.
But it's a great thing to have fellowship. I believe it was written in the scripture, how sweet and pleasant it is that brethren can dwell together in unity. It's like the anointing oil that was on Aaron's beard that run down to the hems of his garment, skirts. It's something about a fellowship.
Kasi kozana lisanga ya bondeko ezalili kambo monene. Nandimie kumama na makomi ete. Ezali malamu pe sengosoki bandeko bakoki kosangana na bon moko. Ezali lokola mafuta ya kopakola oyo ezali kokita na mandefu ya alona. Pe kotiola kino na songe ya bilamba na ye. Kosangana na bondeko ezalaka na eloko moko boye.
God alone. In the beginning, He was only God. He wasn't even God at the beginning. Did you know that? He couldn't. God's an object of worship, the English word.
Nzambe ye moko. Na ebandeli azalaki bobele nzambe. Azalaki ata nzambe te. Ebandeli. Bwebiango, awakai kozalate, nzambe na angle elingi koloba eloko ya kukumisa. Pumoni?
He was Elohim, the self-existing one. He wasn't even God, but in him was attributes, such as your thought. See?
Lokola azalaki Elohim, oyo azali kubika na yemoko, azalaki kutu nzambe te. Kasi misala ezalaki na kati na ye.
Your thought, I have to see something, and then I think of it, and then speaking, and a word is a thought expressed. So in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was expressed, see, brought forth.
Makanisi na yo, esengeli namo na eloko moko, bongo na sima, nakanisi yango na sima koloba yango. Peli loba ezali kanisi oyo lobami. Na bongo, na ebandeli loba azalaki. Peli loba azalaki elongo na nzambe. Peli loba amoni samaki. Bomoni? Ebimaki.
And now all is the same as we are. Born again, we got eternal life. If we had eternal life, there's only one form of eternal life. That's God. And we are attributes of Him. I can talk amongst Christians this way. We are attributes.
Na bongo nyonso ezali ndenge moko na biso. Tango tobota mimbala ya mibale, tozibo moya seko, soki tozali na bomo ya seko, lolenge ya bomo ya seko ezali bobele moko. Ezali nde Nzambe. Pe biso tozali misala na ye. Sika na kati na Bakristo na koki koloba boye. Tozali misala.
And Jesus came as a redeemer. How many believes that?
Amen.
Redeem is not create something new. Redeem is to bring back that which has already been.
Pe Yesu ayaki lokola mosikoli. Batoboni bandimi yango. Kosikola ezali kozalisa eloko ya sika te. Kosikola ezali kozongisa eloko oyo esila kozala. Bomoni?
So what are you scared about? It's all in his hands. The clock's not ticking wrong. Everything has to be this way. It brings us to this spot.
Bongo eloko nini bozo banga. Bomoni? Nyonso ezali na maboko na ye. Sa ezali kotambola bobele malamu. Makambo nyonso esengeli kozala lolenge oyo. Bongo emema biso na esika oyo.
Now, and I trust and certainly hope that each of you men here this morning that's not a member of this fine fellowship, that you'll talk it over here with this fine man. I just got to shake his hand, the president of this chapter.
Sikawa, pe nakondima pe kuliki asolo solo ete natongo oyo, moto nyonso awa, oyo azali moto na bondeko kitoko oyo te, ete bokososola na tina na yango, na moto malamu oyo, esengela kibobele na pesa yembote ya loboko, prezida ya lianga nyoyo.
And strengthen yourself. David said he strengthened himself against the enemy. And you, man, you want to do everything you can to strengthen yourself against the enemy. We are here as full gospel brothers. See, we believe it.
Bongo bomilendisa, Dawidi alobaki ete amilendisa ki po na kotelemela munguna. Pe bino bosengeli kosala nyonso oyo bokuki po na komilendisa pe kotelemela munguna. Tozali awa lokola bandeko ya sango malamu mobimba. Bomoni, tondimaka yango.
Let's get to work and get out and get some of these other brothers and bring them in, whether they're full gospel or not, and bring them into our meetings and pray and do our part to strengthen the body of Christ and that we strengthen ourselves. God be with you, help you. Anytime I can be a favor to you, let me know.
Tokota na mosala, tobima pe tokende kozwa bandeko mosusu wana pe tokotisa bango. Bazala ya sango malamu mobimba tote, tokotisa bango na kati na mayangani na biso. Tobondela pe tosala mosala na biso po na kolendisa nzoto na Kristo. Pe na yango, tokomilendisa Nzambe azala na bino, asunga bino. Natango nyonso bokolinga ete nasunga bino boyebisa ngai.
Now let us, before we approach the word, I don't want to keep you here too long. As I said a while ago, I'm kind of slow, you know, and I have to kind of think of it slow.
Sika liboso tobele mana liloba tika ete, nalini koumisa bino tango mulaya wate. Nazali bobele, lokola nautaki koloba, nazalaka makambo malembe, boyebipe, nasengeli kokanisa na yango malembe, bongo.
And my mind's not too good to begin with, so I just have to kind of take my time and don't know no more and just what he tells me to say it and gets me in trouble sometimes, get me out of it other times, so I just to say what he says. But before we approach the word, let's approach the author.
Bongo maele na ngai ezali malamu mingi te, pona kubanda. Na yango esenga kanazwa mwa tangu. Pe na ebi makambo koleka te bobele oyo ye akoyebisa ngai pona loba. Pe tchaka ngai na mobulu tango mosusu. Ebi misaka ngai libanda na yango mbala mosusu. Na boye, na loba ka bobele oyo ye alobi. Kasi liboso tobele mana liloba, tika tobele mana mokumi na yango.
Some time ago I was riding along with a famous doctor of divinity. Many of you might know him, William Booth Cliburn. And he preaches the gospel in 7 languages. And we were talking about God and his attributes.
Lekimwa tango nazalaki kotambola longo na dokotolo moko monene ya bonzambe. Mingi kati na bino bokoki koyeba ye. William Booth Cliburn. Pe ya teaka sango malamu na kota sambo. Pe tozalaki kosola na tina na nzambe pe misala na ye.
And I was speaking of it, I said, it's like a diamond, God is, see. And I said, then these gifts that you speak of, I said, they're just reflections of God's love.
Pena zalaki kolobela yango nalobaki Nzambe azali lokola diama bomoni Pena lobaki bongo makabo oyo ozolobela wana nalobaki ezali bobele bitaliseli ya bolingo na Nzambe.
And I said, like in Africa, the president of the mine at Kimberley was one of my ushers in the line. He taking me through the diamond mines in Kimberley. Well, you can find them laying on the street, but you dare them to keep one unless it's cut. It has to be cut with a pool.
Pena lobaki lokola na Afrika biso president ya libulu ya makele kuna na Kimberley azalaki moko na bawisie na nga kusunga na molongo. Amemaki ngai na mabulu ya diama yango na Kimberley. Okoki kolokota yango na balabala, kasi komeka kokamata moko te. Longola bobele soki bapapi yango. Esengeli kopapama na lipinga ya basali.
So then, a great big diamond, it doesn't have the fire in it when you find it. No, it's got to be cut for that. And that was God. And he had to be wounded for our transgressions and bruised for our iniquities. He's the big diamond.
Boye diama ya monene, soki omoni yango engengaka te. Te, po engenga esengeli ba papa yango. Pe yango ne Nzambe azalaki. Pe ya sengelaki kozokisama po na mabunga na biso. Pe kobetama po na masumu na biso na nko. Ya azali diama ya monene.
And then, when you cut a diamond, did you ever notice you cut it in a three-cornered shape? And the sun against that will reflect seven colors.
Bongo tango papi diama, bosila kotala yango malamu, oko papa yango na bakuwe misato. Pe soki moye beti yango, ekolaki sabalangi sambo. Bomoni?
And looking red through red looks white. Did you know that? That's right. Red through red, that's the blood. The red blood, looking at a red sinner through red blood turns him white. He's in the heart. You see.
Pe soki otali motane okati ya motane ekopesa pembe. Boyebaki yango? Ezali ya solo. Motane okati ya motane ezali makila. Makila motane na kotalaka na soki Nzambe atali mosumuki ya motane okati ya makila motane akomaka pembe. Azali na kati ya motema. Bumoni?
And so now, in that, I said, God, chip, cut, bruise to reflect in these rays as it hits the great word of God, reflects what God is.
Pe na yango sika wa kati na yango, nalobaki, Nzambe abuka maki, azukisa maki, abeta maki, pona kotalisa na kongenga oyo. Tango ekutani na liloba monene ya Nzambe, ekotalisa ndenge Nzambe azali.
This Mr. Cliburn said, but you just don't know your Bible. I said, that might be true, but I know the author real well. So that's the main thing. If I know the author, to know him, whether you know all the word or not, just to know him.
Bongo misye oyo Cliburn alobaki, kasi yo oyebi penza li Biblia na yote, nalobaki, eko yiko zala solo. Na yebi mokomi na yango malamu penza. Bo yango nde, yango eloko ya motuya. Soki na yebi mokomi na yango. Ko yeba ye, ata soki o yebi liloba nyonso tote. Ko yeba bobele ye.
I believe it was Hudson Taylor said to the young missionary one time, he said, Mr. Taylor, I've just received the Holy Spirit. Said, shall I go get my Bachelor of Art? He said, don't try to shine the light when the candle's half burned down. Let it shine while she's a burning. Right. In other words, if you don't know what to say, go tell how it was lit. That's good enough.
Nabanje zalaki Houston Taylor moto alobaki na lenge ntoma wana mukolomoko alobaki. Mr. Taylor, na oti kozwa molimo mosantu alobaki. Esengeli na ngai kokende kozwa diplome ya graduat alobaki. Komeka kongalisa mwinda te tango budje zopela mwandambo. Tika yango engala tango zopela penza. Malamu, nelobeli mosusu soki oyebi nini kolobate, kende kolobandenge epelisa maki, yango ekoki.
And you full gospel businessman do the same. You don't have to wait and be a minister. Just testify what he's already done to you. That's what you come together here for. Just testify what He has done for you. That'll shine light to others to be lit off of that.
Pe bino ba homme d'affaires du plein évangile, bo sala ndenge moko. Esengeli kozela te ozala ntoma. Tatola bobele makambo oyo ye asila kosalela bino. Natina wana nde bo sangani awa. Ezali pona kotatola makambo oyo asila kosalela bino. Yango kopelisa pole epai na bamosusu po bangengisama na yango.
That's how the lamps in the tabernacle was lit, one from the other. Not a strange light, new lighting, but the same light. I mean, it's the same God all the way through that shines the light. Let us speak to this great author now as we bow our heads.
Lulenge wana nde mwinde zalaki kupelisa mana mongombo. Moko si mana mosusu, pole mosusu te. Kongengi sayasika, kasi pole moko yango, elingi koloba, ezali nzambe moko yango tango nyonso. Nde azo pelisa pole yango. Tika tusolo na mukomi monene oyu sikawa, wanatugumbi mito.
Heavenly Father, to come together now in heavenly places, this we realize is not a church building. No doubt but what the Kiwanis and the many different orders, the lines and everything meets in here. But this morning it is a church because the kingdom delegates has assembled together.
Tata na likolo, ko sangana sikawa na bisika bileki likolo yoboye, to sosoli ete ezali likambo ya ndako ya losambo te. Na tembete bakiwani na masanga na bato ndenge na ndenge mingi, ba lions pe nyonso wana bakuta na kawa. Kasi na tongo yo ezali losambo pamba te, batindami ya bokonzi basangani elongo.
And we feel already from these testimonies and hymns, we are conscious of the presence of the great King. We know that He's here.
Pe atabongo tosili komioka na nzela na matato lipe banzembo oyo ete tozali na kososola bozali ya mokonzi monene. To yebiete azaliawa.
And now, as we as children, and offering to Thee the praises of our lips, all maybe not orderly, Lord, but just it's children. You understand it.
Bongo sikawa biso lokola bana, tozali kopesa yo mbeka ya masanzoli ya bibebu na biso. O tango mosusu ezali na molongo te kolo, kasi ezali bobele bana.
No matter how much we try to use our manners and intellect, it might not come from our heart. It's something artificially putting on. But when we, from our heart, offer you the adorations that's in there for you, I'm sure it'll be received.
Atato meki kosala ndenge nini, kukokana na lolenge pe mayele na nabiso, eko kitango mosusu kouta na motemate, ezali eloko etiami likolo likolo. Kasi tango biso, longwana mitema na biso topesi yo libonza ya masanzoli. Oyo ezali na kati na kuna pona yo. Nandimisa miete eko yambama.
Now we pray that you'll just bind us around the cord of the Holy Spirit, gather our hearts together, and speak to us through the Word of God.
Sikawa tobonde liete okanga biso na singa ya molimo mosantu. Sangisa mitema na biso esika moko, pe oloba na biso na nzela ya liloba na Nzambe.
Bless this little chapter, Lord. Give it strength. Ah, the Lord have planted it, I'll water day and night, lest some should pluck it from my hand. I pray, Lord, as your servant, bless them. Strengthen them, Lord, for the kingdom's sake.
Pambola eyanga nelomokeo yonkolo, pesa yango makasi. Ngai yawe na lona ki yango, na kumwangi sela yango mai, moi pe butu. Po moto akoka ko botola yango na maboko na ngai te. Na bonde linkolo, lokola mosali na yo, pambola bango. Lendisa bango nkolo, na tina na bokonzi.
Bless every church that's representing you this morning and every person. And if there be some here this morning that that's really not saved. I pray, God, that this will be the hour that they will find out that they're insufficient to meet death, that they will receive the gift of eternal life through Jesus Christ, thy Son. For we ask it in his name. Amen.
Pambola mangomba nyonso oyo etalisami awa na tongo oyo pe moto nyonso. Pesoki bato mosusu bazali awa na tongo oyo, oyo babikisami na eno te na bondeli e Nzambe, ete oyo ezala tango oyo bakososola ete balongobani te mpo na kokutana na liwa, ete bakozwali likabo ya bomoi ya seko na nzela na Yesu Kristo mwana na yo, po tosengi yango na nkombo na ye. Amen.
Now, in the meetings, I think I've preached to you so hard and everything in the meetings. I don't want to preach a sermon, and I think it's not really right to have a gathering without reading the Word. I'm talking just a little bit on the Word.
Sikawa na mayangani, na banzi na teaki bino makasi penza penyoso wana, na mayangani, na lingite kozwa kotea litea moko, kasi na banzi te ezali penza malamu te kosala liyangani kozanga kotanga liloba pe koloba mwa moke likolona liloba.
So, I have selected from the word here just a little drama, a little story. Some of you, I've given it two or three times, but I think it would bear again. You could bear with me just a little bit with this.
Boye awa naponaki longwa na iloba awa mwa li sese mwa li solo moke bona ba mosusu kati na bino na sila kotea yango mbala mibale to misato kasi na bandi ekotea malisusu bokoki koyikela ngai mpiko mwa moke mpona yango.
I'm going to read from the book of Saint Luke in the 19th chapter, beginning with the first verse. It's a very strange little text to think of a place like this, to have it, but yet all the words inspired, fitting in its place. And I trust that God will take this word and fit it right in where it belongs this morning.
Nalingiko kutanga na buku ya Santo Luka, mokapo ya zomina libwa, kobanda na iteni ya yambo. Ezali mwa litangi moko ya ndenge penza kukanisa kolobela yango na esika lokola oyo. Kasi ata bongo liloba nyonso epemelami ebongi na esika na yango. Pe nazali kolikete Nzambe akozwa liloba oyo pe akokotisa yango penza na esika yango esengeli kozala na tongo oyo.
Jesus entered and passed through Jericho. Behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus, who he was.
Yesu akotaki pe alekaki na Yeliko. Tala mobali moko na kombo ya Zakai, oyo azalaki mokonzi kati na bakongoli mpaku, pe azalaki mozui. Pe alukaki nzela ya komona Yesu. Soki azali nani?
Let me read that again because I want to emphasize this.
Tika na tanga yango lisusu, pona lingi na betela yango sete.
And he sought to see Jesus, who he was. And he could not because of the press, or because he was little of stature.
Pe alukaki nzela ya komona Yesu soki azali nani. Nde pona ebele ya bato ye akokaki te. To po ye azalaki mokuse.
And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way.
Pe atambolaki mbangu liboso pe amataki nzete ya sikomo po amona ye. Po esengelaki aleka na nzela yango.
And when Jesus came to the place, he looked up, saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste, come down, for today I must abide at thy house.
Petango Yesu akomaki nesika yango, atombolaki miso pe amoni ye, pe alobeli ye. Zakai, sala noki, kitana se, po esengeli nangai kovanda na ndako na yo lelo.
May the Lord add his blessings to the reading of this, his word.
Chikankolo abakisa mapamboli na ye na litangi ya oyu, lilubana ye.
This man, little character, our scene opens at Jericho. Jericho was the lowest city in the Palestine. And it's in the valley. And Jerusalem is up on the mountain, up on the hill.
Motomokeoyo, lisolo na biso ebandi na Yeliko. Sikawa Yeliko ezalaki mboka ya se koleka na Palestine. Pe ezwami na lubwaku. Pe Yerusalem ezali likolo na ngomba, na likolo ya nkeka.
And if you notice, Jesus, when he came to the earth, he was given among man the lowest name that could be given. He was Beelzebub. That was the worst name they could ever call him. That's a devil, a fortune teller, evil spirit.
Soki botali malamu, Yesu tangu ayaki na mokili, bapesa kiye kombo ya seko leka nyons oyo yukai kopesama kati na bato. Kuyana ya zalaki Belezebula, wana zalaki kombo ya mabe koleka oyo baukai kubenga ye. Ezali mulimo mabe, motona soloka, mulimo ya mbindo.
They called his work an evil spirit, the unprepared a church to meet him. They give him a horrible name, Beelzebub.
Ba benga ki musala na ye molimo yambindo. Lingomba oyo elengela mite. Pona kokutana na ye, ba pesa ki ye kombo moko ya somo, Belezebula.
And he came the most humblest birth that could ever be born, of a peasant mother. Not even a place to lay down to give birth to this baby.
Pe ayaki na mbotama ya komikitisa koleka mbotama nyonso oyo esalema. Epai na mama moko mosali bilanga oyo azangaki ata esika ya kolala pona kobota mwana oyo.
And his swaddling cloth, we're told, was off of the yoke of an ox. That they wrapped him in the manger in a stinking stable over the wastage in the stable. And the stable is not even a correct stable, a little cave in the side of the hill.
Pe bilamba oyo bazinga kiye, elubama kete eutaki na kingo ya ngombe mobali, oyo bazinga kiye na yango, na ilielo ya banyama, na ndako moko ya solomabe, na esika ya bosoto ya banyama. Pendako ya bibwele yango ezali atandako ya malongate, mwali dusu na mupanzi ya mwangomba.
And he dealt with the lowest, most poorest of people. And he was rejected by the highest of societies. He was rejected by his own, the church, that ought to have known him. But they didn't. They wasn't trained in the word to know him.
Pe avanda ki elongo na bato ya pamba koleka, babola ya makasi koleka kati na bato. Pe aboya maki na bato minene koleka kati na mboka, aboya maki na bato na yenyo moko. Lingomba oyo esengela ki koyeba ye, kasi basala ki angote. Balakisa maki kati na lobate po bayeba ye.
And we find again that he went to the lowest city that was in Palestine. Jericho, I forget how many feet below sea level it is. Way low.
Tumoni isu suete akendeki na Yeliko. Mboka oyo ezalaki na sepe nzako lekakati na Palestine. Na bosa ni metre boni yango ezalaki na se yambu na sepe nza.
He stooped himself so low until the smallest man of the city had to climb up in a tree to look down on him. But that's what the world thought of him.
Ya mikitisaki. Mingi penza kino moto ya moke koleka kati na ngumba asengela kiko mata na nzete po ako kakotala ye na se. Kasi yangonde oyo mokili ekanisela kie.
They give him the most crucial, hardest death that any man could die. He died as a malefactor.
Babomaki ye na liwa oyo ya mabe koleka, ya mpasi koleka oyo moto akokaki kokufa na yango. Akufa kilokola moto mabe.
The most disgraceful that he could die, stripped his clothes off of him. Of course, you see on the statues and so forth, they got a cloth around him. But he despised the shame.
Liwa ya soni koleka oyo akokaki kokufa, balongola kie bilamba na ye, pe ya solo, bomona kayango na bikeko, pe bongo na bongo, bazinga ye mwa elamba. Kasi achola ki soni.
They stripped his clothes completely from him, nailed him to a cross in shame. The lowest, hardest death that could be given, they give it to him. That's what the world thought of him.
Balongola ki ye bilamba na ye nyonso. Babaka ki ye sete na ikulusu, na soni. Liwa ya mabe penza koleka, ya pasi penza koleka oyo kokaki kopesama. Bapesa ki ye yango. Pe yango nde oyo mokili ekanisa ki na tina na ye.
But God thought of him till he give him a name above every name that's named in heavens or in earth. Exalt him so high till his throne so high he has to look down to see heaven. That's what God thought of him. I'm sure that's our thoughts this morning too.
Kasi Nzambe akanisaki na tina na ye kino apesi ye kombo oyo ezali likolo na kombo nyonso oyo ebengamaka na likolo to na mokili. Atomboli ye likolo koleka, ngwende na ye likolo koleka, na lolenge ete asengeli kobwaka miso na se po na kotala lola. Yango nde oyo Nzambe akanisaki na tina na ye. Nandimisa miete yango nde makanisi na biso na tongo oyo pe.
It's above every name, it could be named, even the whole family in heaven and earth is named Jesus. And by this name every knee shall bow and every tongue shall confess to it.
Ezali likolo na kombo nyonso, likolo na kombo nyonso oyo ekoki kobengama. Ata libota mobimba na lola pe na mokili ebengami Yesu. Pe na nzela na kombo oyo, mabolongo nyonso, nyonso kofukama. Pe minoko nyonso ekotatola na yango.
Zacchaeus was just a businessman in the city of Jericho. And he was no doubt a fine man in his way. He was, let's say, I believe, being a fine man as he must have belonged to some church, one of the denominations of that day. Let's say he was a Pharisee.
Zakai azalaki bobele moto na mombongo kati na ngumba ya iliko. Pe na tembete azalaki moto malamu na lolenge na ye. Ye azalaki toloba na ndimete lokola azalaki moto malamu. Asengelaki kozala moto na lingomba moko boye, moto na ba denomination ya eleko wana. Toloba ete azalaki mofalisai.
And he didn't go with the views of his wife. Let's say his wife's name was Rebecca. And he didn't go with her views because she had believed on Jesus.
Peye ya solo penza atambola kiko kukana na makanisi ya mwasi na yete. Tolo baete kombo na mwasi na ye ezalaki Rebecca. Pe atambola kiko kukana na makanisi ya mwasi na yete. Po ye andimela ki Yesu.
She believed him to be just what he was, the Messiah, because she had seen him do the sign of the Messiah.
Andimake te ye azalaki penza oyo azalaki, Masia. Pamba te amonaki ye kosale lembo ya Masia.
Her being a Hebrew, Hebrews watch after signs and prophets, because that was to be their messenger. That's the reason that they should have never failed to have known him, because he was coming, the Son of Man.
Ye lokola moebele ya mwasi, ba ebele batale laka bilembo pe basakoli. Po bango basengela ki kozala batinda mina bango. Yango wana bakokaki kozanga koyeba ye soki mokete. Po asengela ki koya mwana na moto.
Read the rest of this dealings here of Zacchaeus. For the Son of Man come to seek and save that which was lost. He's the son of Abraham. When they accused him of going with sinners.
botanga oyo etikali awa oyo etali Zakayi. Po mwana na moto ayaki koluka pe kobikisa ba oyo babungaki. Azali mwana na Abraham. Tango bafundaki ye ete azali kotambola elongo na ba sumuki.
So we see they should have understood that, but they didn't. They had their theology of living good and being fine people and so forth, but they didn't understand what really their Messiah was to be.
Boye tomoni ete basengelaki kososola yango, kasi basosolaki te, bazalaki na likindo na bango ya kobika malamu pe kozala bato malamu, pe bongo na bongo. Kasi basosolaki penza oyo Masiya na bango asengelaki kozala te.
You know that could be again? That could so easily happen? That we would misunderstand it in some way? Now there's only one way to be sure, that's find out what he was. And the scripture says he's the same.
Bwebi ete yangwe koki kosale malisusu. Iyi kosale mana pete penza. Ete toko soso la yango mabe na lolenge moko boye. Sikanzela ya koyeba yango malamu ezali bubele moko. Ezali koluka koyeba oyo ye azalaki. Bongo makomilobi. Azali ndenge moko.
Find out how he will manifest himself at the end time. It's written. See, he never does anything unless he reveals it first. He said so in the scripture. He does nothing except he reveals to his servants the prophets. And he has revealed it.
Luka koye bandenge nini ye akumimoni sanatangu ya suka. Ekomami, umoni asala kailoko moko te soki amoni si yango libosote. Alubaki bongo kati na makumi. Asala kailoko moko te bobele soki amoni si yango na baombo na ye basakoli. Pe amoni saki yango.
And this is his prophet. This is a book of prophecy. It's a complete revelation of Jesus Christ all the way through. Nothing to be added to or taken from it. And we are to search it and see what day we're living in, because we might be caught in the same trap.
Pe oyo ezali musakoli na ye. Oyo ezali buku ya esakweli. Mubima na yango. Ezali emoni seli mobimba ya Yesu Kristo. Eloko ya kubakisa to ya kolongola kati na yango ezali te. Pe tusengeli koluka yango pe komona mokolo nini tozali kobika kati na yango. Pamba te toko kiko kangama na motango moko yango.
So we find that during this time and this Zacchaeus, our little character this morning, this businessman of Jericho, he might have belonged to the Kiwanis, if there was such a thing, or something to symbolize it. He might have been a member of some of the great orders there was in Jericho. No doubt an outstanding man for his time. And he belonged to the church.
Boetomone tenatango oyo, Zakayo oyo, moto nabiso ya mukuse na tongo oyo, moto ya mombongo oyo ya yeliko. Biso, akukaki kozala moto ya ba Kiwanis, soki eloko ya bongo ezalaki, to eloko moko ya kotalisa yango. Ye akukaki kozala musangani ya masanga moko minene kuna oyo ezalaki na yeliko. Na tembete azalaki moto monene na tango na ye, pe azalaki mundimi na lingomba.
But the bad thing we find, and he had taken sides with the modern opinion, the popular opinion of Jesus. And Jesus is the Word. And the Word manifested is Jesus. See?
Kasi eloko ya mabeto moni ezalete, asilaki kozwa ngambo ya makanisi ya mikolowana, makanisi ya bato mingi, na tina na Yesu. Pe Yesu azali liloba. Pe liloba, oye moni sami. Ezali Yesu. Bumoni?
And so he had taken the side of the popular opinion that he was not a prophet. That he was only I don't want to say this word as we'd call it today, four-flusher. Just something that was putting on.
Pena yango, ya zwa kinga ngambo ya makanisi ya batu mingi oyu bazalaki kolobaete ye azalaki mosakolite. Eta zalaki bobele mo nalingi koloba kombo yango te. Ndenge toko kiko benga yango lelo. Mokosi. Ezalaki bobele eloko ya kukosa.
But you see, Satan can impersonate that so perfectly until it's hard to know which is right and wrong. Jesus said it would be that way in the last days. So much impersonation. As Jambres and Jambres withstood Moses.
Kasi bomoni, Satana koki komekola yango malamu penza kino eko koma pasi po na koyeba solo na lokuta. Yesu alobake te eko zala bongo na mikolo ya suka. Komekola eko zala mingi penza ndenge ya ne na ya mbele, batele melaki Mose.
Remember, them two men could do anything that Moses and Aaron could do. But the only thing that Moses knew and vindicated, well, he never came, Jambres and Jambres, to deliver the slaves. Moses came in the name of the Lord to deliver the slaves. See? Because it was thus written.
Bomi kanisela, batumi balewana bakukaki kosala makambo nyonso oyo Mose na alona bakukaki kosala. Kasi eloko moko oyo Mose ayebaki pe oyo endimisamaki yanena yambele bayaki ata mokete pona kokangola baombo. Mose ayaki na kombo na kolo pona kokangola baombo. Bomoni, pamba te ekomamaki bongo.
They told Abraham, your seed will sojourn for 400 years, but I'll bring them out. So Moses had, thus saith the Lord, but they could impersonate any kind of a gift that they could produce. Them knowing it, they never paid attention to their impersonators. They stayed right straight with the word. God finally declared.
Eyebisamaki na Abraham, mumboto na yo bakovanda na mboka mupaya mibu kama mine. Kasi nakubimisa bango. Bongo Mose azalaki na yango elobi nkolo, kasi bango bakokaki komekola makabo nyonso oyo bango bakokaki kosala. Lokola bayebaki yango, bapesaki bokebi ata mokete na bamekoli na bango. Batikalaki penza sembo na liloba. Suka Nzambe ayaki kotatola.
And you know he said, and it would be in the last days, as Jambres and Jambres withstood Moses, so will these men of reprobate mind. Concerning truth. Just simply impersonations. So it does get a bit confusing to the people.
Pebo ebiete alobaki ete kozala bongo na mikolo na suka. Lokola yanena ya mbele batelemela kimose bato oyo ya makanisi mabeba bakosala bongo na oyo etali solo. Ezali ya solo, bomoni. Bobele komekola pamba. Boyango ezali kopesa bato mwa mobulu.
Sometimes you scold them, but yet it's not to, but you don't like them, it's because you do like them.
Tango mosusu oko gangela bango, kasi ata bongo ezali tete oinaka bango, ezali po olinginde bango penza.
What if you had, your little boy was sitting out here in the middle of the street, and you'd walk out and say, Junior, dear, I don't think you should sit out here. He'd say, go tend to your business.
Bongo sokyo ezali na mwana na yo ya moke ya mobali, akiko vanda libana na katikati ya nzela, peo bimi kuna peo lobi, jinyo na ngai, akanisete osengeli kovanda kuna na libanda te. Tango mususu akokiko loba, kende kosala makamu na yo.
You'd give him a little, what did she call it? Like my daddy gave me, posterior protoplasm stimulation, is that what? That's what he would need.
Okupesa ye mwa, babenga kayango nini? Ndenge tatana nga azalai kupesa nga yango. Mbata moko ya mokolo la musayo. Ezali bongo ndenge babenga kayango? Yango nde loko yo ye asengeli na yango.
And so that's what sometimes you have to give the church. Not because that you don't like Junior, but because that you do like Junior. Yeah, right. See? Love is corrective. That's, Jesus wasn't evil with them. He loved them. And he must correct them.
Pe yangonde oyo sengeli tango mosusu kopesa na lingomba. Ezali te po oinaka junior, kasi po olingi junior mingi nde. Omoni, bolingwe sembolaka. Wana Yesu azalaki kosala bango mabete. Alingaki bango pe asengeli kosembola bango.
So, we find this little fella and Rebecca, his wife, and she believed that he was a prophet, the prophet. They hadn't had a prophet for hundreds and hundreds of years. They knew the next on the scene, next real prophet would be him. They knew that's come because it was prophesied.
Na yango tomoni moto moke oyo na Rebeka mwasi na ye yandimaki ete ye azalaki mosakoli. Mosakoli yango elekaki mibu kama na kama oyo batikalaki kozwa mosakoli te. Bayebaki ete oyo akolanda mosakoli ya solo oyo akolanda akozala ye. Bomoni bayebaki ete ezalaki koya po esakolamaki.
So the prophets had ceased, and then he come on the scene, and she'd seen that Messiah sign, and she knew that was that word. See, she searched it out.
Boye basakoli basilaki, pe bongo ya kotaki na mosala, pe ya silaki komona elembo wana ya Masia. Ba ye bakete, ezalaki liloba, bomoni, asilaki koluka luka yango.
So our drama starts from here. Must have been an awful night on the little fella. It was a restless night. And he couldn't sleep. He was rolling around over his pillow all night long. Many of us know what those kind of nights are.
Boye lisolo na biso ebandiawa. Esengelaki kozala penza butu moko somo pona moto ya mokuse oyo. Ezalaki butu moko alalaki malamu te. Pe akokaki kozwa pongi te, butu mobimba azalaki kobaluka baluka likolo na mbeto. Pe mingi kati na biso toyebi ndenge butu ya lolenge wana ezalaka.
You see, Rebecca knew she was connected with the disciples and so forth. She knew Jesus was to enter the city the next morning. And she was so interested in her husband that she wanted him to be brought face to face with Jesus.
Bomoni, Rebecca ayebaki. Azalei kozwa ba sango kouta na bayekoli. Pe bongo na bongo. Ayebaki ete Yesu asengela kiko kota na ngumba wana na tongo yuko ya. Pe alingaki penza bulamu ya mobali na ye. Na lolenge ete alingaki ete ye na Yesu. Bamona na miso na miso.
And a man ever stands face to face with him, it does something to you. He's not like other men. He's different.
Pe moto oyo amonani na ye miso na miso ekosala yo eloko moko boye. Azali lokola bato nyonso te. Azali ndenge mosusu.
And she wanted him to be sure that she seen him, seen his work, and knew that he was that Messiah. Although the priest in them had said, there's nothing to it. It's just a bogus. It's a hoax. But she believed it. So she was praying.
Pe alingaki ete mobali na ye ayeba solo penza ete ye asilaki komona ye. Komona misala na ye pe ayebaki ete ye azalaki masiya yango. Ata bongo banganga nzambe pe bato mosusu bazalaki koloba. Eloko moko ezali wana te. Ezali bobele lokuta, ezali bokosi. Kasi ye andimaki yango. Na yango azalaki kobondela.
Now Rebecca, if you want to get your businessman Zacchaeus really before Jesus, you just start praying. He'll get restless.
Sika Rebecca, soki olingete moto ya mumbongo na yo, Zakai, akoma solo liboso na Yesu. Yo banda bobele kobondela, akozanga kimya.
So, the time had drawn close to hand. So, the next morning, Jesus was to pass that way. So, all night he twisted into the bed and he was miserable. And she laying there praying, and no doubt in the night when he'd wake up, she'd say, thank you, Lord, I know you're working on him.
Boye tango esilaki kobelema mingi penza. Boye na tongo oyo elandaki Yesu asengelaki koleka na nzela wana. Bongo butu mobimba azalaki kobaluka-baluka na mbetu. Pe amitungisamaki penza. Pe ye mwasi alalaki wana kobondelaka. Pe natembete na butu yango tango bakolamuka akoloba na tondi yo nkolo na yebiete ozali kosala kati na ye.
Now when you go to see your Zacchaeus can't rest, you say, thank you, Lord, you're working on him right now. When you see him get so crabby, he don't want you to go to church anymore. See, stay away from that bunch. Don't go down there anymore. There's nothing to it. Be patient. God's working, you see. That's why he doesn't. See? You just get so restless you can't stand it.
Sikawa tango komi komona Zakai na yo azangi kimya loba bobele na tondi yo nkolo ozali kosala kati na ye sikawa. Tango moni ye akomi penza kanda kanda alingi susu ko kende lo sambote. Omoni, zala mosika na bato wana. Ko kende li susu kunate. Eloko moko ezali kunate. Kanga bobele motema. Nzamba azali ko sala omoni. Lulenge wana nde asala kama kambo omoni. Ako zanga penza kimia kino ako kukali susu te.
So we find the next morning real early. Our little character slips out of bed and goes over and grooms himself in his very best clothes, you know, his finest robe he had, and grooms his beard and combs his hair. Rebecca looks out from under the cover and she sees him. She knows right then something's up.
Buena mokolo elandaki na tongo tongo tomoni mwa moto na biso oyo abimi na mbeto na ye pe akei kolata bilamba na ye ya kitoko koleka. Uyebi? Zambala na ye ya kitoko koleka oyo azalaki na yango. Akati mandefu na ye pe asanoli suki. Pe Rebeka abwaki liso na se ya bolangeti pe amoni ye. Ayebi ete likambo moko elingi kosalema.
So he slips to the window, looks over and see if she's awake. No, she wasn't awake according to what he thought. He raises up the curtain, looks out, it's breaking day. So he gets himself all ready.
Boya pusani na linisa pe atali mpo na koyeba soki mwasi alamuki pe azotala. Te azalaki ya kolamuka te ndenge ya azalaki kokanisa. Atombolaki rido pe atali libanda pe azalaki tongo makasi na yango akobi komilengela mobimba.
You see, when you go to praying for somebody, something goes to taking place. That's where we fail, friends. Not praying. Prayer is the keynote.
Bumoni tango bandi kobondela po na moto. Eloko moko eko banda kusalema. Baninga wanande sika tokweyaka. Kozanga kubondela. Libondeli ezali mufungoli nzela.
Ask and you shall receive. You have not because you ask not. You ask not because you believe not. Ask the abundance that your joys may be full. Ask and believe that you receive what you ask for.
Bosenga pe bakupesa bino. Bozwa kate po bosenga kate. Bosenga kate po bondima kate. Bosenga kamingi po esengo na bino efuluka. Bosenga pe bondima ete bozwi eloko yo bosili kosenga.
Then hold on to it. Don't leave it. If it's a promise in the Bible and it's been revealed to you that God's going to give it to you, hold to it. That's just the way she had. It was revealed to her that her Zacchaeus was going to be saved, so she just held right on to it.
Nasima aboka ngama na yango, botika yango te, soki ezali elaka kati na Biblia, pe emonisameli yo ete Nzambe akopesa yo yango, kangama na yango, lulenge wanande ye azalaki na yango. Emonisamelaki ye ete ye zakai na ye akubiki sama, na yango akangama kingui na yango.
So as she starts out the door, she said, Zacchaeus, why are you doing up so early this morning? Oh, he said, dear, I thought I would, you can make all kinds of excuses, Zacchaeus. I thought I would walk out and get a breath of fresh air. You know, kind of, would you brush up for something like that? She knowed something.
Bongo abimaki libana ne kuki alobaki. Zakai, lelo la muki tongo tongo boye pona nini? Oh, alobaki, molingami nakanisete nalingi... Boebi, okoki koluka komilongisa na ndenge nyonso zakai. Nakanisa kete nabi malibanda pona zwa pema ya mopepe ya malili. Boebi, okoki kobomba likambo ya ndenge wana. Boete, pe mwasi ya yebaki likambo.
So here he walks out looking back at the house noise. He walks out the drive looking back. Her peeping through the lattice, you know, looking to see what it was doing. She knowed right then. She got out and said, thank you, Lord. I believe it's all over now. We got him moving.
Boyebotala ye wana bimi akotalaka sima na ndako boyebi wana bimi na nzela ya moke kotalaka na sima mwasi akotala ye na linisa boyebi koluka koyeba eloko nini ezosalema. Ayebaki yango na ngonga wana afuka makipe alobaki na tondi yo nkolo na ndimete nyonso esili kosikawa tomoni ye koningana.
So if you got your Zacchaeus down to the meeting this morning, he's moving. He may be sitting here. So he's moving. We got him moving that far anyhow.
Yango sokyo ye na zakai na yo na tongo yo awa na liangani, abandi koningana. ikoiko zala ete afandi awa. Bo ya bandiko ningana. Ata bongo tomemiye aningana te awa.
So he started out looking back to see if anybody's watching him, you know. He said, now, you know what I'm going to do? Let's change our thoughts to his now.
Bongo abimaki wana ako talaka na sima komona soki moto azo kengela ye. Boyebi alobaki, sika boyebi eloko nini na kosala. Tobalo la makanisi na biso epai na ye sikawa.
My wife's been all mixed up in this so-called prophet of Galilee when my priest and pastor tells me there's no such a thing as that in these days. All these miracles and things are just some kind of a hoax. There's nothing to it.
Mwasi nanga amikotisa na mobulu ya likamboyo bazobenga soko mosakoli ya Galilai. Natango oyo nganga nzambe pe mobateli nangai. Nanga azoye bisanga ete eloko ya ndenge wana na mikolo oyo ezalakate. Makamu isi pe makambo nyonso wana ezalibo bele ya lokuta. Eloko moko ezali wana te.
And you know what I'm going to do? I'm going right down and give him a piece of my mind. Oh, and that'll make me outstanding man in the city to see when I can call him down to his face. I'll do that. So, out he goes.
Boyebi eloko nina kosala. Na kokita kuna pe na koyebisa ye eloko nina zo kanisa. Kutu yango pe kokomisa ngai moto monene na engumba oyo. Bomoni. Tango na kokitisa ye na miso na ye. Na kosala yango. Bongo abimi.
Now he'll enter on the south side, or from the north side, coming down from Jerusalem. He from Dan, Beersheba going down. Said, he's coming down from Jerusalem, so I'll go down there at the north gate. I'll catch him when he comes in, and I'll stand right there, and I'll get a good look at him, and I'll give him a piece of my mind.
Sikawa kukote la nangambo ya sudi, te. To akuta nangambo ya nodi, kuyela longwa na Yerusalem. Ye, akuta na Dani, kukita kino na Balaseba. Alobaki, nako, akoya longwa na Yerusalem, boye nako kende kuna na ikuke monene ya nodi. Nako zwaye tangu akolinga kokota. Pe nako tele mabobele wana pe nako zwanzela ya kotala yen malamu. Pe nako yebi sa iloko na zo kanisa.
Oh, how many Zacchaeus is there is now there. Talk about Jesus at the meeting. It's a bunch of holy rollers. There's nothing to it. If I ever catch that man, what I'll do, see?
Oh, ndenge bazakai bazalie bele na mikolo oyo, ba oyo balobaka na tina na Yesu, na mayanga niete, ezali bo bele tonga ya batuntuki, eloko moko ezali wana te. So kina kutani na moto yango, bokomona likambo na kosala, bomoni.
So he walks down to the gate, but the strange thing was, you know, he's going to give him a place right in the gate, tell him he was a businessman, he belonged to the Quanasi, he belonged to the associations, and all the sororities of the city.
Pena yangu akendeki kuna na ekuke monene. Kasi likambo yako kamwe zalaki ete boyebi. Azalaki kokende koluka esika moko kuna na ekuke monene yango. Pe koyebi sayete azali moto ya mombongo. Azali moto ya kiwanis. Azalaki moto ya lisanga pe ya miziki nyonso ya ngumba.
He was one of the officials there. He's outstanding and respected. He was a decent citizen. And really, he wanted to tell him he didn't need to come to that town. They had plenty of preachers and plenty of churches. They didn't need his ideas around there.
Ye, azalaki moko na bakonzikuna pe. Azalaki moto monene pe moto ya lokumu. Azalaki mwana mboka ya ndakisa pe. Azalaki na posa penza ya koyebisa ete ye. Asengela kikoya na engumba wana te. Bazalaki na bate yebele pe mangomba yebele. Bazalaki na bosenga ya makanisi na ye wana te.
So, he struts down the street and his little chest stuck out, you know. Oh my, what? While the rabbi might make him a deacon if they do something like that. So, he goes down to the gate.
Boya kitaki na balabala na lolendo nyonso. Avimbisa ki mwatolo na ye boyebi. Pe, oh la la, nini? Rabbi, akokaki okomisa ye musungisoki basali likambo ya ndenge wana. Na bongo akendeki kuna na ikuke monene yango.
But the strange thing was, you know, somehow it's odd. But everywhere that Jesus appears, there's usually somebody there to hear him.
Kasi likambo ya kokamwa, Boye bi na lolenge moko boye ezali ndenge kasi esika nyonso oyo oyo Yesu akendeke ezalaka tango nyonso na moto moko po na koyoka ye. Bomoni?
And before he got there, he heard a noise. And they were singing all kinds of songs and glory to God in the highest and all these fine hymns they were singing and some screaming and shouting. Isn't it strange where Jesus is? He's always a lot of noise.
Pe liboso akoma kuna ayokaki makelele. Pe bazalaki koyemba nzembo ndenge na ndenge pe kembo na nzambe na bisika bileki likolo. Pe bazalaki koyemba banzembo nyonso ya kitoko oyo pe mususu bazalaki kobeta milolo pe koganga. Ezali likambo ya kokamwa ete esika Yesu azali ezalaka tango nyonso na makelele mingi. Boyete?
That's it. You know, he entered the temple and one day in Jerusalem rather, and when he did, they broke down palms and screamed, and there stood those great professors of societies and things and priests and said, make them hold their peace. He said, if they hold their peace, the rocks will cry out immediately. Something's going to cry out when he's around. That's right.
Bomoni, ezalaki bobele, boyebi akotaki na tempelo pe mokolomoko na Yerusalem nde. Pe tango akotaki, bakataki mandalala pe bazalaki koganga. Pe balakisi minene ya mangomba nyonso wana pe banganga nzambe bazalaki wana pe balobaki. Loba na bango batika koganga, alobaki. Soki batiki koganga mabanga eko banda, koganga mbala moko. Umoni? Eloko moko eko banda, koganga tango ye azali kwana. Ezali solo.
You know, when Aaron went into the Shekinah, before the Shekinah, he had to be anointed and his garments had to have a pomegranate and a bell. And that's the only way that they knew that Aaron was still alive. When they heard this noise.
Boyebi tango alona kotaki kati na Shekina, liboso na Shekina, asengelaki kozala na epakolami. Pe azalaki na bilamba na ye, asengelaki kozala na zeke pe ngonga. Pe wana nde lolenge se moko oyo bazalaki koyeba ete alona azali na eno na bomoi. Tango bazalaki koyoka makelele wana.
And when I think that, that's the only way that God knows whether we're alive or not. When you hear a little noise, you take anything that's dead, something's happened to it. So they had to tell whether he was alive or not by the noise that was made.
Petango nazo kanisa ete ezali lolenge wana nde nzambe akoki koyeba soki tozali na bomoi to te. Tango bozoyo kamwa makelele wana. Soki bozi eloko moko yekufa penza, elingi koloba eloko moko ekomeli yango. Na yango bakokaki koyeba soki azalaki na bomoi to te. Na makelele oyo ezalaki kosalema.
So Zacchaeus heard all this noise down there, and so when he got there, the gates was jammed up and up on the walls and everything, and he was just a little bitty fella after all. So he thought, how am I going to see him? There'll be some of them holy rollers around him. I just can't see him.
Boye Zakayi ayokaki makelele nyonso wana kuna na se. Pe boye tango akomaki kuna, bikuke minene yango etondaki na bato. Kino likolo na bitutu, pe nyonso, pe azalaki na ye moto moko ya mokuse mingi, bongo sima na nyonso, akanisaki. Na kumona ye ndenge nini? Batuntuki yango bakozala mingi, zonga zonga na ye, na lolenge ete ngai, na okokananga kumona ye te.
So, you know, he said, I know one thing, I can't see him here because I'm too small, but I know he's going down to my competitors for his lunch, so I don't see if he was a man of any intelligence, he would come to my place of business, my restaurant, but he's going down to Lubinsky's.
Bongo boyebi, alobaki. Na ebi eloko moko, na koki komona ye awate po na zali mokuse mingi. Kasi na ebi ete ye azo kende pa ya mwela ninanga po ali akuna. Boye na zoso solate, soki azalaki moto ya mayele, alingaki ndeko ya na isika na ngai ya mombongo na restaurant na ngai. Kasi azo kende pa ya Levinsky.
I hope he's not a Levinsky here. So then, anyhow, he's going down to his restaurant. And really, I've served the best food. And why would a man, even in Rebecca, being a member of his church, then he go to a place like that?
To, nazole kete la viski moko azalia wate. Na yongo atabongo ako kende na restaurant na ye. Pe, ngai penzande na leisa kabatu bile ya kitoko. Pe, pona nini moto yango ata na Rebeka lokola mundimi ya losambo na ye. Bongo pe, ye azo kende na isika ndenge wana.
Well, he said, I know one thing. I'll go down here to where Hallelujah Avenue crosses Glory Street. You'll pass that way. That's true. Right there, down at the city street where Hallelujah Avenue and Glory Street crosses. You can always find him right along there.
Malamu, alubaki. Na ye bi eloko ya kosala, na kokita awa esika veni aleluye kutana na balabala nkembo. Akole karanzela wana, ezali ya solo. Bobele kuna na se na balabala ya engumba wana, esika veni aleluya na balabala nkembo ikutana. Okuta na ye tango nyonso na esika wana.
So he left the crowd and run down there and he thought, now, groomed himself all up and said, now when he comes around the corner, I'll tell him, I'll give him a piece of my mind. He's to pass this way, so I'll when he comes by.
Boya tika ki ebele na bato wana pe apota kimbangu kuna na sepe sika wa akanisa ki asila ki kolata kitoko pe alobaki sika wa tango akobaluka na kwen wana na kolobela ye na kumonisa ye eloko ni nazo kanisa asengela ki koleka na nzela oyo boye nako tango akoleka wa.
Then he got to thinking, you know what? That crowd will follow him. They always do. Where the carcasses, the eagles would be gathered. Not the chickens, the earthbound bird, the heavenly eagle will gather with the carcass.
Bongo abandaiko kanisa, oyebi nini, ebele na bato wana bako landaye. Basala kayango tango nyonso, esika nzoto ezali, bampongo bako sangana wana. Basoso te, bandeke oyo ekangama na mabelete. Pongo ya likolo, ako sangana nanzoto.
A chicken's his cousin, you know. He's down here where rats and everything else can eat him. But the eagle puts her nest way up there in the tree. Nobody can get to that. The parasites don't bother them. They fly too high.
Soso azalaka ndeko na ye, ndenge boyebi. Azalaka awana se esika ba puku na nyonso mosusu wana bakoki kolia ye. Kasi pongo atongaka zala na ye kuna likolo penza na nzete. Moto moko ta kuki kokoma wana. Banyama mike mike ekutungi sabangote. Bapumbwa kalikolo mingi penza.
Now the predators and rodents and things that not go to bother them. These are eagle. They like eagle food. This is it.
Sikawa banyama ya kanza na mitomba penyo somosusu ekutungi sabangote. Ya azali mpongo. Balinga kabile ya wampongo. Oyo nde yango.
You know, Jehovah's the eagle himself, and he calls us eaglets. His prophets are eagles, seers. An eagle goes so high, there's no other bird can follow him. While the hawk try to follow him, he disintegrates. That's right.
Boyebi Yahweh, yemo kwa zali mpongo. Pe abenga kabiso ba na mpongo. Basa kolina ye ba zali mpongo. Ba moni makambo. Mpongo amataka likolo penza. Ezalina ndeke mosusu te oyo eko yiko landa ye. Soki engondo emeki kolanda ye, eko panzana. Ezali solo.
That's what Samaritan did. So many tried to impersonate. It'll soon find out. Let it rise a little higher. Amen. All the feathers will fly out. Right, they'll be grounded.
Yangonde likambo tozali na yango lelo, bato mingi balingaka komekola. Eko yeba na noki penza. Tika yango e matamoke. Sala nyonso eko panzana. Solo. Bako bamba manase.
Remember, he has to be a special built bird. And a man can follow this word, has to be special built. Built of God, not a seminary.
Bomi kanisela, esengeli kozalandeke oyo etonga mandenge mosusu. Pemoto oyo akoki kolanda liloba oyo asengeli kotonga mandenge mosusu. Kotonga mananzambe. Na etelo ya likindote.
We find when he higher he goes, if his feathers won't stay in, what good will it do him? Another thing, when he gets up there, what if he gets up there and he's blind, he can't see nothing? See, he's got to have eyes, too. to know what he's doing when he's up there.
Tomone te tango ye amatili koloko leka soki sala na ye ebimi nyonso ekozana litomba moko te pona ye. Pelika mosusu ezali ete tango akomi kuna likolo ekozala boni soki akomi kuna likolo miso ekufi ye pe akokoka komona eloko te. Bomoni asengeli pe kozala na miso. Bomoni po ayeba eloko nini akosala tango azali kuna likolo.
So is God's eagles. Higher you go, further off, you can see and come back and predict what's fixing to happen. You understand?
Amen.
I think that colored brother back there could understand that pretty well this morning.
Bampongo ya nzambe bazalaka pe bongo. Tango matili kolo mingi, okobanda komona mosika koleka. Okozonga pe, okosakola makambo oyo elingi kosalema. Bososoli. Na banzi nde kumubali ya moindo oyu kuna na sima akoki kososo la yango malamu. Penza na tongo oyu. Bumoni.
Now, notice. Then we find that he said, if I stand here, that same group of noise, he'll never hear my voice. They're screaming and carrying on, so my rebuke to him and never mean anything. That's good.
Sika abotala. Bongo tomoni talubaki soki na tele miawa. Na eboke ya bato ya makelele moko wana, akoyoka mungongo na ngai ata mokete. Bazali koganga ganga pe kosala makambo ndenge na ndenge wana. Pamela na ngai kozala ata na tina moko te epai na ye. Ezali malamu.
So then, you know what I'll do? I'll tell you what I'll do. There's a sycamore tree standing here. And I'll get up in that sycamore tree, and when he comes by, I'll see him and then I'll step right out there on one of the limbs and I'll tell him what I've got to tell him.
Nasima lubaki, bongo boye bielo koni na kosala. Na koyebi sabino likambo na kosala. Nzete ya sikomoro moko ezalia wa boye na komata likolo na nzete ya sikomoro yango. Petango akoya koleka awa na komona ye. Bongo na komibimisa na etapi moko ya nzete yango pe na koyebi saye makambo oyo na sengeli koyebi saye.
And he'll know that I'm Zacchaeus, the member of this fine denomination down here. I'll tell him where I belong and what my priest thinks about him. Well, that might be all right.
Pe akoyeba ete ngai nde Zakai, mundimi ya denomination kitoko oyo awa boye. Na koyebisa ye sika nini nazalaka pe loko nini nganga nzambe na ngai akanisaka na tina na ye. Yango yiko zala malamu.
He looks around and he thought, now the next thing, the first limb's about 10 feet high, and he's only about 4 foot high. So how is he going to get the next 6 feet? So he wonders how he can get up in there. There's no other way for him to get to it, and he has to get up in this tree.
Atalaki nzinga nzinga pe amilo belaki. Sikawa likambo elandi etapi ya liboso wana ezali na bolai ya metre soko misato na santimetre mitano. Peye azali na molaibo bele pene na metre moko na santimetre tuku mibale na mibale. Boendenge nini ya kokoma na metre moko na santimetre tuku mwambe na misato oyo tikali? Bomoni, abandiko mitu na ndenge nini ya kukoka komata kuna likolo. Lulenge mosusu pona kokoma kuna ezalite. Pe kosengela ama tananzete yango.
So he looks all around and there's nothing but, you know, the garbage disposal hadn't been by yet this morning, and the garbage cans were sitting in the corner.
Na boya tali na nzinga nzinga pe loko moko ezalite kasi. Boebi, na tongo wana balokoti ya fulu balekaki na eno wana te. Pe bingongolo ya fulu ezalaki kuna na kwen.
He thought, if I could only get that garbage can over here, then that make me high enough to get up there and get a hold of that first limb. But I'm determined to see him. I'm going to see him.
Ami lobelaki. Soki na koki bobele kome maingongolo ya fulu yango awa na boengai ekotombo langai mwa likolo pona matakuna pe na simba etape wana ya liboso. Kasi nakani penza komona ye, na komona ye.
You know, there's something about it. When a man wants to see Jesus, he goes through some of the most radical things. But see, God was dealing with, what was it? Rebecca's prayers being answered.
Boyebi ezalaka na eloko moko boye oyo esalaka ete tango moto alingi komona Yesu. akoleka na makambo mosusu ya makasi koleka. Umoni? Kasi mwoni, Nzambe azalaki kosala kati na ye. Ezalaki nini? Mabondeli ya Rebeka ezalaki kozwa eyano. Bumoni?
Well, he goes over there and the collector hadn't been by yet this morning and the can was pretty heavy. So he couldn't lift it. He's too small. So he tries and he couldn't do it. There's only one way he could do it. That's get a hold of it with his arms. Pick it up. But he's got on his best robe.
Ake kuna pe molokoti fulu alekaki na ino te na tongo wana. Pe ngongolo yango ezalaki penza kilo. Boye akokaki kotombola yango te. Azalaki moke mingi boye amekaki kasi akokaki te. Lolenge ya kosala yango ezalaki bobele moko kosimba yango na maboko na ye. Kotombola yango kasi alataki nzambala na ye ya kitoko koleka.
But there's something about it. When you want to see Jesus real bad, you'll do anything. Right. You'll just do anything if you want to see him real bad.
Kasi eloko moko ezali ete na tango ozali penza na posa makasi ya kumona Yesu, okosala nyonso, omoni? Okosala penza nyonso, soki ozali penza na posa makasi ya kumona ye.
So he gets out there and you see, Satan's going to try to keep you from doing it too. Everything he's going to put a flaw in the way every time to keep you from seeing him. He'll blind your eyes with anything he can. But if you're determined, God will make a way for you.
Boya kende kikuna pe ye, omoni? Satana pe akomeka kopekisa yo kosala yango. Makambo nyonso, akotia mabakuna nzela tango nyonso po apekisa yo komona ye. Akozipa yo miso na ndenge nyonso yo akoki kosala. Kasi soki osili penza kozwa mokano, Nzambe akofungulela yo nzela.
He's passing this way this morning too. Don't let Satan put something in your way. Your time and this and I've got to do this. Just sit still, man.
Azali koleka pe na nzela oyo na tongo oyo. Kotika Satana atia eloko moko te na nzela na yo. Ezala, ngonga na yo na oyo boye pe na sengeli kosala oyo boye. Vanda bobele kimya mwa moke.
So he gets down, stoops down, and the eyes robo. He sure spoiling himself now. He gets a hold of this garbage pail. Just about time he gets a hold of it and starts packing it. Here come his competitors around the corner.
Naboya kiti angumbami nanzambala wana ya kitoko na nzoto. Azali kumipakola bosoto penza asikawa. Akamati ngongolo ya bosoto oyo. Bobele na tangwa simbi yango pe abandiko mema yango. Tala bawela ni na ye babimi kuna na kwen.
That way it is here, Zacchaeus. You said you never get in a bunch of holy rollers, but you're here.
Zakai ndelo lenge yango ezaliawa. Olobakete okosangana ata mokete na itonga wana ya batuntuki. Kasi tala yo wana waboy.
Well, here he sits. He's standing here now with this garbage pail, his face red. Well, the competitor said, well, look, there's Zacchaeus, the restaurant man down here. He's changed his job. He's got a new position. Well, you know, he works for the city, the garbage disposal.
Tala yo yavandia watelemia wana ngongolo ya bosoto yango. Elongi na ye teli. Pe, mowena ni na ye alobi. Tala zaka ye wana. Kolo restora oyo kuna na se. Asiliko zwa mosala mosusu. Azwi mosala ya sika. Boyebi azalimo akomi kosala pole ngumba mosala ya kolokota fulu.
Well, it's something other about it. Oh, if you're determined to see Jesus, you'll do anything.
Amen.
He just held to it, his face reddened, his face swelled out, and here he goes. Right over and sets it down.
Eloko mosusu ezali ete atabongo soki osili kozwa penza mokano ya komona Yesu, okosala nyonso, akangama kibobele na yango. Elongi etelie avimbisi elongi na ye. Pe tala ye wana ke ikuna mbala moko pe avandi.
He looks around, let him get around the corner. And he gets up on the can and shinnies up the tree. Oh, excuse me, I oughtn't have said that. Shinny, you know, how many know about shinny up the tree? Well, that's all right. In other words, he climbs up the tree.
Atali nzinga nzinga atiki bango baba luka na kuen. Nasima amati likolo na ngongolo yango. pe ami bendi bendi likolo na nzete oh bolimbisa ngai ebungaki na loba bongo te komi benda benda boyebi yango yango ezali bato boni bayebi eloko nini komi benda benda likolo na nzete eh ezali malamu bongo bomoni na lobeli mosusu amati likolo na nzete.
He gets up there, and there he is sitting there. You talk about a mess. Garbage. He is a polluted sight. And sometimes God just lets you get like that.
Pe akomi kuna likolo pe yewana avandi kuna ebongo bosoto pour lobate atondi na bosoto nzoto mobimba na kotala na miso azalaki ya kobeba penza. Etango mosusu Nzambe atikaka yo okoma ndenge wana. Amen.
I heard somebody today, you know their new way? I hope it never gets in our Pentecostal rims, though I see it leaking in. Come in, shake hands. I take Jesus as my personal Savior.
Nokai moto moko lelo, boyebi lolenge na bango ya sika. Nazolika ete ekokoma na ngambo na biso ba Pentecôtistes ata mokete. Atako nazomona yango kokota yaka pesa mbote ya loboko. Na yambi Yesu lokola mubiki si na ngamoko.
I like to see him get down there at the altar and die. Amen. Beat and squall and slobber and you know, we used to have some horses and when we fed them clover, that real pretty sweet clover, honey in it, it made them slobber. When you get close enough to Canaan, you'll slobber a little too, you know, so eating that honey out of Canaan.
Na sepela komona bango kufuka makuna netumbelo pe kukufa. Ko beta beta pe koganga pe kotanga soi. Pe boyebi tango yo, tozalaka na punda moko, pe tango tozalaki kolesa yango matiti. Matiti wana ya kitoko penza ya elengi, na mafuta ya nzoi na kati. Ezalaki kotangisa bango soi. Tango komi penza pene na Kanana, okotanga pe soi mwa moke boyebi. Wano zolia mafuta ya nzoi yango ya Kanana.
So we find that here he is up in the tree now, wiping the garbage off of his new. He didn't think he'd do that. Just let somebody get praying for him. You'll do strange things.
Na boye sika watomoni ete ye oyu, likolo na nzete, kupangusaka bosoto na eloko na ye ya sika, akanisa kite ya kosala likambo wana. Tika kaka moto moko abanda kubonde la pona yo. Ukoma kusala makambo ya ndenge.
When he wiped it off like that, splinters all his knees, all over his hands, sitting there picking them out. So now if I ain't a mess, here I sit.
Pe apangusi ya ngundenge wana. Pe biteni ya matiti bisika nyonsa na mabolongo na yepe na maboko na ye. Avandi wana, akolongola ka yango. Alubaki. Sika na mi pakoli penza na bosoto esika na vandi.
Said, you know, Rebecca told me that fellow was a prophet. Now, I'm going to wait. I'm going to hide. So he sat down where two limbs come together. It makes a nice place for a seat.
Alubaki boyebi, Rebecca ayebisa kinga ete moto yango azali mosakoli. Sika nga nako zela nako mibomba. Boyavanda ki esika bitapi mibale kutanaki, ezali esika moko kitoko pona kuvanda.
And after you've got that far, and you've got this far this morning, Zacchaeus, you're sitting too where two ways meets, yours and God's.
Pesi manayoko kende musika bongo, pe okomite na esika oyo, na tongo oyo, Zakai, yo pe ovandi na esika oyo nzela mibale kutani. Oyo ya yo na ya Nzambe. Umoni?
When you dispose yourself enough to come out here this morning, well, Rebecca's prayers is about to be answered, but you're setting where two ways meet, not yours and God's.
Tango yo milengela ki pona koya awa na tongo oyo, mabondeli ya Rebecca elingi kuzwa eyano. Kasi ovandi sikawa na isika nzela mibale kutani. Oyo ya yo na ya Nzambe. Bumoni?
And he sat there and he thought, she said he was a prophet. All these things, he could think the thoughts of the people's hearts and reveal it to them and tell them what was wrong with them. And all this thing about Nathaniel come and told him he was under a tree out there.
Boyavanda ki wana pe amilo belaki. Mwasi alobaki, ye azalaki mosakoli. Na makambo nyonso oyo, akoki koyeba makanisi ya mitema na bato. Komonisa bango yango pe koyebisa bango eloko nini ezali kotambola malamu te na bango. Pe likambo oyo ndenge, Natanaele ayaki pe ayebisaki ye ete avandaki kuna na se ya nzete.
You know, I ain't going to take no chances. I'm going to cover myself up here in the tree. So I'm in a tree too.
Boyebi, na kozanga kozwa libaku moko te, na komizi pa mubimba awa likolo na nzete, na boengai pe na zwami kati na nzete.
And so I don't believe he's a prophet, oh. I just don't believe it. Because my priest tells me there's no such thing as prophets. We haven't had it for hundreds of years. So, of course, you realize I'm giving a drama here to make a point.
Pe ata bongo na zondi matete ye azali mosakoli. Na zondi mananga yango te. Po nganga nzambe nanga ayebisaka nga ete makambo wana ya basakoli ezalaka te. Totikali kozwa bango te eleki mibu kama na kama. Na boesika bozomona solo ete na zotali sa yango awa lokola lisolo. Po na kolakisa likambo moko.
So he gets all the limbs and pulls them in around him. All around disguised himself real good. So now when he comes up Hallelujah Avenue, from Hallelujah turns to Glory.
Boye azwa kibitapi nyonso pe abendi yango nzinga nzinga na ye. Na nzoto mubimba, amibombi mubimba penza. Alubaki, sikatango yako yana aveni Hallelujah, longwana Hallelujah, akubaluka na nkembo.
So right here on the corner, when he comes up that way, when he turns the corner, I'm going to leave me one big leaf here so I can look out and see him. I'll raise it up. He'll never see me. No, up here.
Bongo bobele wana kwen. Tango wako yanze la wana. Tango wako baluka na kwen wana. Na kolongo la kasa moko ya monene ya wapo. Na kukakutala pe kumona ye. Na kutombola yango. Ye akumona nga ata mokete ya walikolo.
And then when he comes by and I get a good look at him, you know what I'm going to do? I'm going to pull these branches back and after he's comes by here, and I'm going to give him a piece of my mind. I'm going to tell him about it.
Pena sima tango akuleka, pena kumona ye malamu solo, boyebi eloko nina kosala, na kubenda bitape oyo sima, pe sima na ye kolekawa, na kuyebi sa ye eloko nina zokanisa, na kuyebi sa ye yango.
So he sat there a little while. After a while, he heard a noise coming. Usually Jesus comes with those noises. So here he comes around the corner. So he, what's the first thing he finds? A bunch of people gathering around the streets. He said, I'm glad I'm up here in this tree so I won't get mixed up with them again.
Boye avandaki wana mwa moke. Si manatango moke ayoka ki makelele zoya. Na umesano ye ayaka na makelele wana. Bongo ye wana bimeli na kwenyango. Na boye eloko nini amona kili boso. Ebele ya bato batonda kina balabala alobaki. Na sepeli ndenge nazali awa likolo na nzete oyo boye na kosangana na bango lisusu te.
So here he is up here in the tree sitting there all camouflaged all over so nobody recognizes him. His competitors won't know he's up in the tree now.
Boye tala ye awa likolo na nzete avandi wana amibombi nzoto mobimba na lolenge ete moto moko te akoyeba ye. Bawela ni na ye bakoyeba te ete azali kuna likolo na nzete.
So he's just got this one leaf, he'll raise up and look out, and put it back down again. The rest of him's all covered over.
Boya tikali bobele na kasa moko oyo akotombola po atala, pe ako kitisa yango lisusu, pe nzoto mobimba ezipami nyonso.
So he raised up the leaf and the people are gathering on the corners and, you know, here come the Mr. Jones out with that sick child.
Na yango atombola kikasa yango pe bato bakomi kotonda na bakuwa wana. Pebo yebi tala Mr. Jones yewana ye na mwana akubela.
When he heard the priest and the doctor right in his own restaurant discussing it the other day, that child was dying, had a fever that the doctor tried to break and there was nothing would break it. And that child must never move from that house.
Tango ayoka kete nganga nzambe na monganga. Mokolo mususu wana obe na restorana ye, bazo sololaka ete, mwana yango azalaki kobuna na liwa, azalaki koyoka nzoto, moto pe, monganga amemkaki kosilisa yango, kasi eloko moko te kokaki kosilisa yango. Pe mwana yango asengelaki ata mokete kobima na ndako.
But here that his own customer has become such a fanatic till they brought that child out in that cool March wind. And here they have it wrapped up in a blanket, a little girl of about 10 years old. What a fanatic. When he enters my restaurant again, that child will be dead, of course. I'll tell him, I'll give him a piece of my mind.
Kasi awa boye, kliana ye moko asili kokoma molandilandi moko ya makasi kino ba memi mwana yango libanda na eleko ya mopepe ya malili ya sanza ya misato. Pe tala ba zingi ye nzoto mobimba na bolangiti wana yango ya moke ya mwasi ya mibu pene na zomi. Oyo azali molandilandi penza. Tangwa kokota lisusu na restaurant angai, mwana yango akosila kokufa ya solo. Na kolobela ye, na koyebisa ye oyo ngai na zokanisa.
After a while, the noise gets more and more. And all of them run out into the street. First thing come around the corner of Hallelujah Avenue to Glory Corner. As they come around the street, we finds a great, big, burly, bald-headed fisherman by the name of Simon said, would you please step aside, folks?
Simana tango moke makelele yango ebandi kokoma makasi koleka. Pe bango nyonso babimi libanda na balabala. Eloko ya liboso bimeli na aveni aleluya kokende kino na kwa ya kembo. Wana bako baluka na balabala ezali engambe mobali monene moko ya libandi. Molo bimbisi na kombo Simona azoloba. Bandeko, bolimbisi.
Here's 11 more behind him said, if you will please step aside. Our master was in a great service last evening and virtue went from him. Great visions taking place and he's tired this morning and he's going to breakfast. Would you please just step aside kindly?
Tala bato zomi na moko misusu na sima na ye. Bazolo baka bolimbisi bofungola nzela. Kona biso asalaki mosala monene lobi na pokwa pe nguye bimaki kati na ye. Pe bimono neli minene salemaki. Pe na tongo yo alembi pe azali kokende kolia bilei ya tongo. Bolimbisi, bukoki kofungo la nzela na boboto.
And here goes the Jones family out with this baby. And the big fisherman and many of them said, step back, would you please?
Pe tala libota Jones bango wana ba ye. Na mwana yango. Pe molobimbisi monene yango. Na ebele na bango. Balobaki, bolimbisi, bozonga sima.
Well, we've got a baby here that's just simply, it's going to die. The doctors has given up. Would you please let us just, as much as lay the baby in it.
Tozali na mwana mokwa wa oyo azali penza kubunda na liwa. Minga nga basundoli ye. Bolimbisi, botika tola lisa ata mwana yango.
I'm sorry, they all want to do that, so I just can't do it. You'll have to stand outside there. He's coming just right now. Would you please step out?
Bolimbisa ngai, bango nyonso balingi kosala bongo boye ngai. Ngai, nakoki kosala yango te. Esengeli botele makuna pembeni. Azoya bobele sikawa. Bolimbisi, bokoki kofungola nzela?
So I can see then the little watchman from the tower he was in the tree, watched and he seen Mr. Jones and Mrs. Jones get down on their knees in that crowd and said, Lord God, pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by.
Boy na kokipe komona lokola mwa mukengeli. Lungwana linongi oyo azwa makikati na yango, likolo na nzete, azalaki kotala malamu. Pe amona ki Mr. Jones na Madame Jones kufukama na kati ebele ya bato wana pe koloba. Kolo nzambe koleka ngai te. O mobikisi na boboto yoka kolela na ngai ya komikitisa. Tango kobenga ba mosusu koleka ngai te.
And as he come by, he stopped and said, Mr. Jones, would you bring your baby here? It's kind of convincing. He's the same today.
Pe wana akomaki pene, atelemaki pe alobaki. Mr. Jones, okoki komema mwana na yo awa. Emonanaki penza likambo ya solo. azali motindo moko lelo.
It doesn't take a prayer card. It doesn't take a group. It takes faith. Like blind Bartimaeus had at the other end of the gate when he went out.
Eko senga na yango karti ya mabonde lite. Eko senga na yango lisanga ya batote. Eko senga nde kondima. Lokola mokufi miso balatimai. Azalaki na yango na ngambo mususu na ikuke monene tango ye abimaki.
200 yards from him, marked the place. How could he have heard his voice? But oh, Jesus, Son of David. That stopped him. Touched his garment and he turned around to bring him here. Amen.
Azalaki musika na ye na metre kama na tuku mwambe na mibale, akebaki na isika yango, ndenge nini akokaki, koyoka mungongo na ye, kasi, oh Yesu, mwana na Dawidi, yango etelemisaki ye, asimbaki lamba na ye, abaluka kipe alobaki, bomema ye awa, bomoni.
And they brought the little baby over there, he laid his hands upon the little baby, that's all he did. In a few moments, the father taking it back, and there went the baby down the street running. The fever had left him.
Bongo ba memaki mwana moke yango kuna achaki maboko na ye likolo na mwana moke yango yangonde nyonso ye asalaki. Sima na mwango nga moke tata na ye azwaki ye. Pe tala mwana yango akei na balabala kukima kambango nzoto moto etikaki ye.
It kind of softened him up a little bit. He said, wonder if he could be a prophet. It made him kind of believe it. You know, it's such things as that that convinces us. For he is the Word. Not, I was, I am.
Likambo yango elembisaki ye mwa moke. Alobaki, nazomi tu na soki akoki kozala mosakoli. Yango esalaki lokola andima likambo yango. Boyebi, ezalaka na makambo ya ndenge wana oyo endimisaka biso. Po ye azali liloba. Nazalaki te, nazali.
And as he comes around the tree, he thought, well, he holding this little leaf up looking down, as he got around the tree, he thought, could he be a prophet? It might be. See, you have to have faith. Could he be?
Petango akomaki na se anzete, ami lobelaki. Atomboli mwa kasa yango, atali na se, tango akomaki na se anzete wana, ami lobelaki. Akoki kozala mosakoli. Akoki kozala bongo. Bumoni, esengeli kozala na kondima. Akoki kozala ye.
And as he passed under the tree with his head down, walking in his mild manner, there's something other one you ever seen. You're changed. You can't be the same no more. I heard about him. You've heard about him. But when I saw him, his word, I never could be the same no more.
Petango azalaki koleka na se ya nzete yango, na moto na ye na se, kotambula lolenge ya na ye ya bopolo. Eloko mosusu esalemaka tango sili komona ye. Yo, okobongwana. Okoki lisusu kozala ndenge moko te. Na yoka sango na ye, boyoka sango na ye. Kasi tango namonaki ye, liloba na ye, na kokaki lisusu kozala ndenge moko te.
There's something about him. It's different from other man. There's something about him different from bishops and cardinals and popes and so forth. There's something about him that's different.
Ezalina eloko moko boye na tina na ye. Oye keseni na ba mususu. Ezalina eloko moko na tina na ye. Oye keseni na ba episkopo, na ba kardinal, na ba papa. Pe bongo na bongo. Ye, ezaline loko moko boye na tina na ye, oyo ezalindenge mususu.
Little Zacchaeus had been touched. Rebecca's prayers had been answered. As he passed under the tree, said, well, I might apologize to Rebecca when I get back. He's on his road over to Binsky's. That's all right. If he eats at another restaurant, it's all right with me now. See, you done seen him.
Zakai moke asilaki kosimba mana motema. Mabonde liya Rebecca esilaki kozwa eyano. Wana azalaki koleka na se ya nzete ya lobaki. Na kosenga Rebecca bolimbisi tango na kozonga. Azali na nzela na ye ya kokende pai na Lavinsky. Ezali likambote. Soki ale na restaurant mosusu, yango kosala ngai pasi te. Umoni? Asilaki komona ye na miso.
So when he got right under the tree, he stopped. looked up. Said, Zacchaeus, come down. I'm going home with you for dinner today. He knew he was up there. He knew who he was.
Boye tango ya komaki wana na se ya nzete yango atelemaki. Atombolaki miso alobaki. Zakai, kita na se. Nako kende na ndako na yo lelo po na kulia. Pumoni. Ayebaki ete ye azalaki kuna likolo. Ayebaki nani ye azalaki.
Brother, sister, he's the same yesterday, today, and forever. He's to pass this way this morning. He's passed his way through the city, been here this week. If this.
Ndeko mobali, ndeko mwasi, ye azali motindo moko, lobi lelo pe libela. Asengeli koleka na nzela oyo na tongo oyo. Ye alekaki na nzela ya ngumba oyo, azalaki elongo na biso awa na poso oyo.
You know what? If the president came, President Johnson came to Topeka, the flags would be up. The streets would be decorated, and he'd have a great welcome, but Jesus can come. There's hardly anybody wants to come to see him.
Boye binini, soki President Ayaki, soki President Johnson Ayaki awa na Topeka, bendele lingaki kotombwama, babalabala lingaki kubongisama malamu, pea lingaki koyambama na lokumu mingi, kasi Yesu akoki koya awa, ekozala pasi pona bato baya kotala ye.
You'd have to have police escort to get the president in the city. But we have plenty of seating room. See the difference? They don't care to see him.
Po president akota na ngumba oyo kosenga kozala lipinga ya ba policier. Kasi biso tozali na bisika mingi ya kovanda. Bomoni bokeseni. Bazumi tungisa te pona kumona ye.
I hope Zacchaeus is here this morning. And when he's passing this way, that's him talking to you. He came down out of the tree.
Na koliki aite Zakai azalia wana tongo oyo. Pe tango ye azole kananzela oyo, ete ezala yende azolo bana yo. Akitaki nanzete yango.
Of course the critics want to say, this man's a sinner. He said, Lord, if I've took anything through false accusation, I'll restore it back hundredfold. I'll give it back. And if I've defrauded any man, I'm ready to make it right. I'm ready. Let's bow our heads.
Yesolo, batongi bazalaki koloba, moto oyo azali mosumuki, alobaki nkolo soki nazwaki eloko moko na mayele mabe, nakozongisa yango mbalankama, nakozongisa yango, pe soki nakosaki moto na bongami po na kubongisa likambo yango, na nazali ya kubongama, togumba mito.
Zacchaeus, are you ready this morning? Won't you come down out of the tree? Won't you come on? He's passing this way now. Passing through your heart, talking to you.
Zakai, usili komilengela na tongo oyo. Pona nini okiti sikawa na nzete yango te? Pona nini okoyate? Azali koleka na nzela oyo sikawa. Koleka na motema na yo.
Would there be, while you have your head bowed praying, is there anyone here would say, Brother Branham, really, I've been a little skeptic all along. Remember, he was a religious man himself. I've been just a little bit skeptic, but now I believe. Help my unbelief, God.
Wana bugumbi mito kubondelaka, ezalina motomoko awa oyu akukikoloba, ndeko Branham ya solo penza na zalaki moto na mwa tembe. Tango nyonso oyo. Bumi kanisela. Ye moko azalaki mosambeli. Nazalaki penza moto na mwa tembe. Kasi sikawa na ndimi. Nzambe sunga kozanga kondima na ngai.
Not to Brother Branham. Cause no one looking but just myself. And God. So I'm going to raise up my hand and say, pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. Make me a true believer, Lord. Come go home with me today. And abide at my house. Today I must abide at your house.
Po na ndeko Branham te. Po moto moko azali kotala te. Bubele ngai na Nzambe. Na yango na kotombola loboko na ngai pe na koloba. Oleka ngai te o mubiki simalamu, yoka kolela ya komikiti sana ngai. Kolo komisa ngai mundimi ya solo, yaka lelo tozonga ndako elongo pe uvanda na ndako na ngai. Lelo nasengeli kuvanda na ndako na yo.
Will you raise your hand and say, remember me, God. Lord, bless you, bless you, you. Remember me, God. Go home with me this morning. I know you're here.
Okolinga kotombola loboko na yo pe koloba. Nzambe kanisa ngai, kolo apambola yo, yo pe. Nzambe kanisa ngai, zonga ndako elongo na ngai. Na tongo oyo, na yebi ete ozaliawa.
I know you know my heart, you're speaking to me now. You know the things that I've done is wrong.
Na yebi ete oyebi motema na ngai. Ozolo bananga sikawa, oyebi makambo na sila kosala ezali mabe.
You know, even I belong to full gospel church, but yet I have been negligent. I haven't done that what's right. I've neglected prayer meeting. I've put everything else. I have did things really that our belief don't stand for.
Yo yebi ete atako nazali moto ya lingomba ya sangumala mobimba. Kasi ata bongo, nazalaki kozo makambo na yongi te. Nazangaki kosala oyo ezali sembo. Nakamataki mayangani ya mabondeli na yongi te. Natiaki makambo mosusu nyonso ya solo penza nasalaki makambo ndenge na ndenge oyo eyamba na biso endimaka te.
I'm a woman and I know I've dressed wrong and I've cut my hair off, I've wore makeup. Now I'm supposed to be a full gospel woman, sister.
Na nazali mwasi pe na yebi ete nazalaki kolata mabe pe nazalaki kokata suki na ngai. Nazalaki kopakola pakola. Pe esengela kinaza la mwasi ndeko mwasi ya sango malamu mobimba.
Have mercy on me, Lord. I want you to go home with me today. I'll be a living example of Christ from now on. Would you just feel that presence of God that you'd raise your hand and say, pray for me. God bless you. God bless you. You. God bless you, sisters. That's it.
Yokela ngai mawankolo. Na lingi ozonga ndako elongo nanga lelo. Pe na kozala ndakisa ya bomoi ya Kristo kubanda sasa ipi. Soki oyoki bozali na nzambe wana tombola loboko pe loba. Bondela po na ngai, nzambe apambola yo, pe nzambe apambola yo, yo, nzambe apambola bino, bandeko basi, iyo.
Heavenly Father, some of the Zacchaeus and Zacchaeus has raised up the leaf and looked out. They have recognized that Jesus has found where they live and where they're at. Has revealed to them they're wrong. Many, many hands in here has went up.
Tata na likolo, bazakai basusu ya basi pe ya bazakai ya mibali basili kotombola kasa pe batali na libanda. Basosoli ete Yesu asili kuyeba esika bavandaka, pe esika bazalaka. Asili kumoni sabango ete bazali na libunga. Ebele na maboko esili kotombwa ma nakati yawa.
May you go home with them today, Father. Go to their house. Live in their hearts. May they never forget this morning. Yet in its the ridiculous things that I... And to try to accumulate a feeling of a sense of humor among mixed crowd.
Tata, tika ete ozonga ndako elongo na bango. Kende na bandako na bango lelo. Pe vanda na mitema na bango. Tika ete babosa na tongo ya tamo kete. Kasi kati na yango, biloko kosekyo ngai. Pe komeka kotalisa na elobeli moko ya mwa kosekisa kati na bato ndenge na ndenge.
Now, at this moment, when the point has come out that it's only to get the people to realize what's standing with us this morning here, the Word manifested in our city among us.
Hallelujah.
The Lord Jesus Himself, the Word made flesh. Operating himself through human flesh.
Pesikawa nongonga oyo tango likambo etalisami polele ezali bobele pona pona komema bato ko sosola ete eloko oyo ezali elongo na biso awana tongo oyo ezali loba emonisami na kati na engumba oyo na kati na biso kolo Yesu yemoko liloba ekomaki musuni kosalaka yemoko na nzela ya nzoto na moto.
Oh God, may our beloved friends see this and be brought closer to you. Go home with them, I ask again, Father, with every Zacchaeus and every woman, every Rebecca. May she know her prayers is answered.
Eh, Nzambe, tika ete baninga na biso ya bolingo, ba mona yango pe, ba bele mapene na yo. Zonga ndako elongo na bango, na sengi lisusu. Eh, tata, na bazakai nyonso pe basi nyonso, ba Rebeka nyonso, tika ye ba ete, mabondeli na ye ezuye yano.
We commit them to thee now. And may they, without any hesitation, accept you into their heart, as this little Hebrew did that morning. Though they've been wrong, he said, ought not he also, being a son of Abraham?
To tiki bango na maboko na yo sikawa. Petika ete bayamba yo. Na mitema na bango na kozanga ko tatabana. Lokola moebele moke oyo asalaki na tongo wana atako bazalaki na libunga alubaki. Ye pa akoki kosala yango te lokola mwana na Abraham.
So you're ready to go home with us, Father. We pray that you'll never leave us. Go with us from the breakfast. As we sat here this morning and have looked across the table at one another, happy, sense of humor, shaking each other's hands and in love with each other like only Christians can be.
Na yango osili komilengela pona kozonga ndako elongo na biso, tata. Tobondele ete otika biso ata mokolo moko te. Kende elongo na biso kobana na bilei ya tongo. Ndenge tovandi awa na tongo oyo. Pe tosili kotala na moko na mosusu ngambo na ngambo ya mesa. Na esengo na mwako sekisa. Kopesa na kambo te ya loboko. Pe na bolingo ya moko na mosusu. Ndenge bobele ba Kristo basengeli kozala.
I think I may never be here again. I may never meet this group again like this. At another breakfast. But I'm sure, Father, if they'll just let you go home with them today and abide with them, I'll meet them at a supper.
Pena banziete kokiko sale maete na na nazala lisusu awate. Eko iko sale maete na bilei mususu ya tongo na nakuta na lisusu na etonga ya bato ya boyete. Kasi nandimisa miete tata soki bakokiko pesa yo nzela ya kozonga ndako elongo na bango lelo pe ya kuvanda elongo na bango na kukuta na bango na elambo.
When the battle's all won and the great table is spread across the canopies of the sky, and we sit and look across, and I looked this morning at ministers sitting here, gray-headed, that was preaching when I was a boy.
Tango bitumba nyonso kosila, kolonga mape, mesa monene, kotandama na mapata, pe tokovana ngambo na ngambo, pe tokotalana. Na tongo oyo, natali, batei oyo bavandiawa, na suki pembe na moto, ba oyo babanda kotea, tango nazalaki mwana.
I think they only cut the stumps out, blasted up the roads and made it smooth running for these gifts that they prophesied that would come.
Na banzi bapikolaki misisa, bapasolaki banzela, pe babongisaki makambo pona makabo oyo bango basakolaki ete koya.
God bless them. Bless them all. Bless these fine women who sacrificed for their husbands to preach, and the sacrifices that all Christians really make. Be with them, Father.
Eh, Nzambe, pambola bango. Pambola bango nyoso. Pambola basi malamu oyo bamipesa kimbeka po mibali na bango bakoka koteya pembeka oyo ba Kristo nyoso bazali penza kosala. Tata azala elongo na bango.
We sat there that night, look across a table to one another, and may we never see each other again from this morning until that time. But no doubt the tears too will streak down our cheeks for joy when I reach across the table and shake their hands. Then we'll see him come out.
Tukuvanda kuna na poko wana, tukutala na ngambo na ngambo ya mesa, petango mususu, tukumona na lisusu te kubanda na tongo yu, kino na tango wana. Kasi na tembete piso liya isengo, ikukita na matama na biso, tango na kutelema na ngambo ya mesa wana pe na kupesa bangombote ya loboko. Bongo tukumona yeko ya.
We'll be so glad we come down out of the tree. Maybe a tree of a creed, a denominational creed tree, or something. Just come out of our selfishness. Come out of our stupid ways, our inconsiderate of Him. Come out of our blindness into the light.
Tukuzala na isengo mingi yete tukiti na nzete. Tangu mususu nzete ya bindimeli. Zete ya bindimeli ya denomination. Tuona likambo moko boye. Kobi mabobele na moimi na biso. Kobi maana baanzela na biso ya bozoba. Toko zanga kozwaye na litomba. Kobi maana lolanda na biso. Kino kukota na pole.
We'll be happy about it then when we see him walk out in all of his kingly robes. Walk down along the table and take his precious hand and brush all the tears away from our eyes. Say, don't cry. It's all over. Enter into the joys of the Lord that's been prepared for you since the foundation of the world.
Bongo tukuzane sengo tango tukumona yeko ya. Nabarobu na ye nyonso ya bokonzi. Kutambula na bulai na mesa. Pe na loboko na ye. Ya motuya kupanguisa piso linyonso na miso na biso pe akoloba bole late nyonso sili bokota na bisengo ya nkolo oyo elengela maki po na bino liboso na kozalisama ya mokili.
Until then, Father, abide with us, go home with us, and stay with us until that hour, we ask in Jesus' name. Amen.
Kino na tango wana tata azala elongo na biso. Kende na ndako elongo na biso, petikala elongo na biso, kino na ngonga wana. Tusengi na kombo na Yesu. Amen. Na lingi ye. Na lingi ye. Po alingaki ngai.
When I went up the tree, he still loved me. And look what a tree he went up now for me. A cross, a despised tree on Calvary's tree. Look what a tree he went up to bring you down out of your tree.
Tango na mataki na nzete akobaki kolinga ngai. Pea so, tala sikawa nzete nini amataki pona ngai. Ekulusu nzete ya kotiolama. Likolo na nzete ya Calvary. Tala nzete nini amataki pona kokitisa yo na nzete na yo. Ngai.
Now you can't love him without loving one another. I reach right across the table and say, God bless you, pilgrim. Just across to somebody.
Sika bokoki kolinga yete kozanga kolinga na kati na bino. Ngai, sika wa sembola loboko na ngambo ya mesa pe loba, nzamba pambola yo mulekinzela na ngambo ya moto mosusu.
Po
alinga ki ngai. Pe asomba ki lubiko na ngai ikolo na nzete ya Calvary.
Don't you love him because he went to that tree for you? To bring you out of your tree. Won't you let him go home with you this morning? How many will take him? Raise your hand. God bless you.
Bolingi ye po akendeki na nzete wana po na bino. Wana kukitisa bino na nzete na bino boyete. Bokoki kopesa ye nzela ya kozonga ndako elongo na yo na tongo oyo te. Bato boni bakokende na ye. Botombola maboko. Nzamba pambola bino.
Businessman, I want to speak to you just a moment before leaving. Now, if you're not a Christian, if you haven't been associating you Christians, you people, if you accepted Christ when you raised up your hand, go to one of the pastors here. Tell them what you've done. They'll receive you.
Bato ya mombongo, na hiko sula na bino mamo keli boso ya kukende. Sika soki ozali mo Kristo te, soki na ino koti na lisangate, bino ba Kristo, bino ba ninga, soki bosila ki kondima Kristo, tango botombola ki loboko, bo kende pai na moko na bakenge lioyo. Bo yebi sabango makambo oyo busala, bako yamba bino.
Somebody, some pastor write a letter to this, for this boy here, this colored brother. That was grace last night, that young man sitting there watching that, and he believed that. See that, how that boy, how that spirit turned around.
Motomoko to mokengeli moko akomaki mokanda oyo pona mwana mobali oyo awa ndeko ya moindo oyo. Lobi na pokwa ezalaki ngolu pona elenge mobali oyo avandi kuna kotala yango pe andimaki yango. Bomoni yango ndenge mwana mobali wana ndenge molimo wana ebalukaki.
Billy was telling me about it. My wife and I got home, turned around when he's over in this corner, went around here and found that one to bring him home. Sovereignty.
Billy azalaki koyebisa ngai na tina na yango, pe mwasi na nga na ba mususu, sima na biso kukoma na ndako. Abalukaki tango azalaki na kwa oyo. Abalukaki ya wape amonaki oyo mususu. Bumoni? Po na kozongi saye na ndako. Bokonzi nyoso.
You take him with you. Go join up with some group somewhere that you can fellowship with. Preaches the full word of God. Stay with that word regardless. See? That's right.
Memaye longo na yo. Kende kokota na itonga moko boye. Oyo kuki kusangana na yango esika moko boye. Oyo ezote liloba na nzambe mubimba. Pe kangama na iloba yango. Atandenge nini? Omoni? Ezali solo.
Businessman, did you ever whatever happened to Zacchaeus? He became a member of the full gospel businessman of Jericho. That's right. That chapter down there, he belonged to it. Sounds rational, but it's true, I guess.
Bato ya mombongo, boyebi likambo nini komela ki Zakai? Akoma ki moko na bato ya ba homme d'affaires du plein évangile ya Yeliko. Ezali solo, yanganelo oyo wana kuna, akomaki moko na yango. Ezo yoka na lokola lisano, kasi ezali solo bubele bongo.
I'm sure Jesus wouldn't establish anything else but a full gospel chapter. And Zacchaeus become, well, so now Zacchaeus, you do the same thing. Until we see you tonight, God bless you. I'll turn the service back here to the pastor.
Nandimisa miete Yesu akosala eloko mususu te bubele eyangano ya sango malamu mobimba. Pe Zakai akozala elongo na ye. Boesikawa Zakai, yo sala ndenge moko. Kino tokomona na mpokwa oyo, nzambe apambola bino. Na kozongisa losambo awa na mukengeli.